Masithobe intloko zethu ngoku. Bawo wethu wasezulwini siyakubulela ngale ntsasa ngenxa yokulunga nenceba yakho ngokusinika ilungelo lokuhlanganisana apha kwakhona. Iseyimini enye kweli cala lengunaphakade elikhulu ukuza kunqula lowo uthandekayo inkosi uYesu Kristu. Siyakubulela ngenxa yokuba weza emhlabeni ukuza kusihlangula kubomi bezono nokuza kusinika elifa likhulu sinalo ngobulungisa bakhe. Kwaye njengokuba thina ngale ntsasa silapha ngokonozakuzaku bakhe ukuze siqhekeze esisonka sobomi kwisihlwele esilindeleyo. Wanga umoya oyingcwele angaphefumlela ilizwi ngalinye aze alifake ezintliziyweni zabantu kanye ngaloo ndlela siswele ngayo. Sikucela oku egameni likaYesu. Amen. Ningahlala phantsi. Ngenene ndiyaliqonda eli kwaye liqhamo elikhulu kwakhona ngale ntsasa ukuba sime apha kunye nani. Sicela uxolo ngokuba indawo engasekho kangangoko besinokwenza ukukhathalela abantu. Umnquba wethu wamkhulwanga ngokwaneleyo kwaye sinombulelo ngokuba lapha kude kudlule ezi holide ukusuka ezantsi kwikhaya lethu eTucson. Imozulu ibimbi ke noko, kodwa siyavuya ngenxa yokuba lapha nokuze sibe nayo inkonzo. Ngoku ndifuna ukwazisa ukuba ngokuhlwa nje kuya kubakho inkonzo yempiliso ngokuhlwa nje okanye umthandazo wabagulayo. Yaye ndimxelele uBilly khona ngoku wathi ke uza kwenza ntoni. Ndathi ke mhlawumbi kungcono ukhuphe amakhadi athile ngokuhlwa nje malunga necala lesithandathu ukuze xa abantu bengena ku kwaye yabona kuxinene kakhulu apha sibe nokukwazi ukuba singabezisa kanjani nakanye ngabanye ngabanye ukuze ube nokubizwa ngenani lekhadi lakho ukuze ungabikho kuxinana. Singababiza nje ngabanye ngabanye sibangenise emgceni sibathandazela njalo. Ngoko wena ukuba uyagula okanye unalowo umthandayo ogulayo ufuna ukuba uze naye umngenise, yiza malunga necala lesithandathu into lolo hlobo intsimbi yesixhenxe ufumane ikhadi lomthandazo. Uya kuba esemnyango ungenjalo nangoluphina uhlobo awakhupha ngalo ekungeneni kwakho. Kwaye ngoko kuya kuba malunga netyeli lokugqibela eneneni ndibuya okwethutyana kuba ndinodweliso lomsebenzi oluxhakekileyo ngoku ezantsi nokuya kwizizwe ezimanyeneyo kude kube sentwasahlobo seyiza kuphela. Ngoko thina mhlawumbi siyakubuya kwakhona selehambile noko elifa. Ukuba inkosi ithandile ndingathanda ukwenza njalo ukuba sithe sayifumana indawo kweli cala ukuba inazo iziphosisi zomoya bendiza kucela uBilly. Ndingathanda ukuthetha ngala maxilongo asixhenxe ndibe nenkonzo apha yamaxilongo asixhenxe ukuba inkosi ithandile ukwenzela ezo izigaba ezisixhenxe zebandla namatyuni asixhenxe ke ngoku ngamaxilongo asixhenxe. Size sifumane ithuba elithile njengangoJuni xa abantu befumene iholide yabo sibanike ithuba ukuze babe nokungena. Kwaye ndivuyiswa kukubona umzalwane uShepherd elapha ngale ntsasa ovela isibhedlele. Ndandiphumile uya kumbona ngenye imini. Yaye dade uShepherd, andikhange ndikwazi ukutsalela izolo. Elaphupha ubundithumele lona ibile lilunge kakhulu. Ubonile njengoko belinjalo uKristu ephezulu esibhakabhakeni ephezu kwele hashe limhlophe ukanti ke botshiwe, uyabona. Kodwa nangoko phambi kokuba linyamalale usapho lwakho lonke luye lweza kulubona. Elo ukucaciswa kwelo phupha kukuba usapho lwakho luyibonile intshukumo yakhe yale mihla yokugqibela phambi kokuba ludlule. Ukuba ibiyintoni na ngoko kukuthi loo nto iye umoya kakhulu yaye intsikelelo elunge kakhulu kuni nilusapho. Olwasapho luphume kwimvandezelo ethile enkulu ukuze apho lukhoyo namhlanje. Yaye ngoku sinenye into ebukwicala elusizi ngale ntsasa. Okoko sathi sahlangana apha omnye wabahlobo bethu abathandekayo nabathi beze kulo mnquba usapho lwakwaCoase lona olo siluthanda sisonke luvela ngasempuma ezantsi kwaye kungenjalo eChicago malunga apho nodade uBilly Harbour kunye nodade wabo Armstrong na wonke loo mantombazana. Bona ndicinga ukuba babe ngamanazarene baze beza enkosini bangabahlobo bethu abathandeka kakhulu. Kwaye umzalwane nodade uCoates umama kunye notata wabo babesendleleni begoduka ngenye imini besuka ngapha ngasentshona kwakho umntu otyibilike endleleni waze wazawubulala udade uCoates ngephanyazo. aze kwaze kwathi xa benditsalela ngaphaya eTucson ndeva malunga nalonto ndandihleli apho kanye ndiphethe ibhokisi yelekese ebesandula kundenzela yona ndihleli etafuleni yayakwazi uba loo nto yandenza ndaziva njani na kodwa ndiyayicinga loo nto ndibulela inkosi ngale ntsasa ukuba abe akazange abulaleke ezintlungu ebesaluphala kwaye ebengamelwanga ukubulaleka waze waya ekhaya ukuba aye kuhlangana noThixo bendicinga nje ndithetha namantombazana wakhe khona ngokwela gumbi liphaya ngaphakathi umzali ukhowutsu lapha ngale ntsasa unembambo ezaphukileyo ndaze ndambiza esibhedlele apho ubilaliswe khona ngapha emissouri iimbambo zakhe nokunjalo zaphukile kodwa ngenene uthe wanenkuthalo umkristu wenene esazi ukuba loo kumkanikazi wakhe akafanga uphila ngonaphakade kunye nokristu kwaye kuyakubakho ixesha lokuhlangana uyobi wathi ngelinye ixesha oh ukuba ubungandifihlayo engcwabeni undigcine kwindawo efihlakeleyo ude udlule umsindo wakho ingaba wakho wamqaphela uthixo kwindalo esenza kwaloo nto inye njengencindi esemthini apha phezulu ibambelele emagqabini yaye phambi kokuba kufike ixesha lasebusika umsindo othi ugalelwe phezu komhlaba yabona ngaxesha elithile umhlaba wawungenabusika kwaye kwimileni yamphumlo yeminyaka eliwaka akusayi kuba sabakho busika uyabona ngoko ubungumsindo phezu komhlaba ngoko xa yathi yenzeka loo nto yabona phambi kokuba kufike umsindo uthixo ngenceba yakhe uthumela laa ncindi ezantsi kanye ngaphakathi phantsi komhlaba iyokungena ezingcantshini zaloo mthi ize igcinakale apho ude umsindo obusika ube udlule aphinde ayinyuse ibuyele phezulu kwakhona uyabona ngexa le nto wasahlobo okuba ubungandifihlayo engcwabeni undigcine apho kwindawo efihlakeleyo ude udlule umsindo wakho nantso into wayenzele udade wethu nantso into wayenzela onke amakristu mzalwana Coates uthixo akusikelele ndivuya kakhulu ukuyazi loo nto ukuba ityina likathixo liye lakuxhathisa ngeli xa lenkathazo ndiyazi ukuba yintoni na ophumela kuyo kuba ndakhe ndaphumela kwinto efana leyo kwiminyaka eyadlulayo kodwa ngabanye ngabanye simele ukuwela loo mlambo omkhulu kwaye mna isaya kuba lithuba lam ngolunye lwezintsuku nethuba lakho ngolunye lwezintsuku kodwa njengokuba watshoyo udavide andiyikoyika bobi ngokuba unam wena intonga yakho umsimelelo wakho uyandithuthuzela ngoku ekukhumbuleni udade uCoates udade wethu othandekayo osanduleleyo ukuya kuthixo njengesikhumbuzo esincinane kuye ngale ntsasa ndifuna ukuba ibandla lime ngenyawo okomzuzwana nje masithobe iintloko zethu sicinge ngalowo wakhe wathi kwiintsuku ezimbalwa ezidluleyo wahamba engena engena kulo mnquba ephuma engena phakathi kwethu wasibamba ngezandla umkristu othandekayo ngoku ukuloo ndawo yathi inkosi yandivumela ukuba ndiyibone kungekudala kwithuba elidlulileyo engumfazi osemtsha kwakhona elindele usapho lwakhe oluzayo bawethu wasezulwini siyakubulela ngezi nkumbulo zikadade uCoates onjani yena ukuthandeka udade engokufika ilixa lokuba xa sithe saliphila elethu ithuba ebomini elabelwe thina simele ukukwela umlambo siyakubulela ngenxa yokuba engakhange abulaleke kusenokuba bekungekho nto ichasene naye apha ebemelwe kukubulaleka ngenxa yayo uye kungena nje ngokuthe ngqo kwiingalo zikathixo ngomzuzwana nje umyeni wakhe abantwana bakhe balapha kusasa njenkosi bebuyele kanye kwisigcina sabo somsebenzi yindlela esikubulela ngayo ngolo kholo lokrothi ukholo lobawu bethu lusaphila endaweni yomathi umlilo nekrele siyakubulela ngenxa yazo zonke ezi zinto ngumza umphefumlo wakhe othandekayo nkosi ebengudade wethu usizi ukuphela kwenyembezi kusentliziyweni yethu ngenxa yokungabikho kwakhe kodwa uvuyo luyaxhuma lunyuka luphuma kwezi nyembezi ziwayo masazi ngokuqinisekileyo ngelizwi lakho ukuba uyaphila kubomi obungena kubhubha ubungasokuze bufe kwaye kusaye kubakho ngozi apho akhoyo ngoku ulindele kuphela abo bayakuza emva kwakhe ukuya kuhlangana naye sikelela umzalwana uCoates sikelela la mantombazana nosapho lwakhe enkosi nabo babathandayo nabo bamthandayo kwaye ngenye imini sithembe ukuba siya kuhlangana naye phaya phezulu ngaphakathi kwingaphesha elikhulu apho ngeko kugula khona ntsizi nakufa kude kube lelo xesha sigcine sisempilweni sonke siphilile sikukhonza silindele loo mini egameni likayesu kristu siyakucela oko amen. Wanga umweyo ingwele umkulu osebenza kuthi apha emnqubeni ekutyhileni ilizwi lakhe. Wanga ngawuphumza umphefumlo wakhe okhaliphileyo eluxolweni side sibuye sihlangane naye. Ngoku kushushu apha ngale ntsasa ngenxa yokuba imizimba yethu uyazi okungakho ibubushushu bomzimba womntu. Ngoku singathanda ukwenza izaziso ngoku. Ngamanye amaxesha iinkonzo zethu apha zibande ngethuba lakusasa. Isizathu soko kukuba enenena kulunganga ukuyibambezela kangako inkonzo ngokuba iyure nesiqingatha ungenjalo iyure ezimbini. Koko into endiyenzayo ndiyashicilela phaa emva, yabona, yaye eli cassette liya kwihlabathi liphela. Kwaye nantso into siyahlangana ithuba elide olo hlobo ngentsasa kungenxa yokuba ndiza apha ukuza kwenza la makhasete. Oko kukuthi ngokuba yabona ningabona phaya kwela gumbi amakhasete enziwayo ngoku. Kwaye ayaphuma aye kuyo yonke indawo ehlabathini jikelele. Ngoku kungekudala inkosi Thandile kusasa nje ukuba siphume apha. Ndiya kube ndimka inkosi Thandile kusasa ngomsonge ixesha elithile ndibuyele eArizona ngokuba ndinenkonzo ezayo. Ukuze ke kube kuyo yonke indawo emazantsi. Yaye ninabantu basemazantsi nivela eGeorgia naseMississippi naseTexas naseAlabama. Siyehla siza kanye apho konke kuya kungena eFlorida kwangoku. Ukusuka apho siya ePhoenix size siye eCalifornia sibuyele ngqo eDallas. Ukuze mhlawumbi sithi gqi eSan Antonio, ndiyacinga ukuba kulapho sibuyele ngapha eAlabama naseFlorida ukuphumela apho. Ngoko siya kunibona apho ezantsi bantu inkosi Thandile kwakutshanje. Ihlale nisithandazela njalo siya kungazisa ke ukuba kuya kubanina. Ukuba sithe inkosi yabeka entliziyweni yethu ngoku uba siqhube iintsuku ezimbalwa apha kweli hlobo lizayo. Bendinoludwe lweenkonzo ezicetywayo eziliqela. Yaye abaninzi benu eNew York bayazi xa wathi wafika laa mbono lo wawuthetha ngeza nkonzo zamazwe aseScandinavia niwakhumbula edweliswe apho. Ke ngoko ndathi ndiseNew York wafika lo mbono owawusithi zonke ezo nkonzo ziya kucinywa ngasizathu sithile. Kwaye ndiyakhumbula ndabaxela abanye benu apha xa saseNew York. Kwenzeka loo nto kanye kuba bonke babefuna usuku olunye baze ababi nakusifumana esasakhiwo. Ngoko ke kusenokushiyeka ithuba elincinane apho ngoJuni isenokuba ibe ibiyintando yenkosi. Bendicinga ukuba mhlawumbi ndibuyele loo maxilongo kanye apha phambi kokuba limke kakhulu ixesha, yabona, ukuze sazi ukuba yonke into isebenza ngendlela kanye. Ngoko ibiyiloo nto ebisentliziyweni yam ngoko kusenokwenzeka ukuba koko afuna ukuba ndikwenze. Ngoku ndiyabona ukuba nitshiselana ngezihlalo ngaphaya naphaya ngaphandle emaholweni. Njalo njalo akwabe nje besinendawo yokuhlala. Ke ngoku xa sinalo maxilongo okokuthi sifuna ukufumana iholo enkulu yesikolo esiphakamileyo, ndiyacinga ukuba ihlala amawaka amahlanu anamakhulu amahlanu. Siyakuthi ke sibe nethuba kananjalo lokuba umntu wonke afumane isihlalo ahlale phantsi aphulaphule ngokuzoleyo xa sishumayela. Kungenjalo le la maxilongo alunge kakhulu, ndandikhangele kuwo ngenye imini. Yabona kwityina lesithandathu zonke uzanti zamaxilongo asixhenxe sivakala kanye phezu kwelo tywina lesithandathu. Yabona kanye phambi kokuba ityina lesixhenxe livulele ukuza kukaKristu. Kwaye kusihlwanje nomyalezo obaluleke kakhulu endifuna ukuwuthetha kanye phambi kwenkonzo yempiliso. Yaye ukuba ulapha ube uza kulalisa ke siyazama uba kunokwenzeka ukuqalisa kwangethuba kancinane kuba kuya kubakho umntu wokuthandazela. Andiye kushumayela thuba lide kakhulu, kodwa kukho into ebendifuna ukuyithetha kwibandla okwethutyana. Ndibebona irhobisa ukuba siqhube kanjani na izinto ngeli xesha nokuba simiphi na kanye mna ngokungcono kokwazi kwam ngesibhalo. Ngoku ndifuna ukuba nityhile kusasa nje kunye nam ukuba ufuna ukuyiphawula kungenjalo ugcine ukuba sifunda ndawoni na kwincwadi kaIsaya. Ndinqwenela ukufunda kwiIsaya isahluko samashumi anesibini sikaIsaya. Sivuya kakhulu ngale ntsasa kananjalo ukuba sibe nomzalwana noDawu ehleli kunye nathi apha. Ngeli thuba nisatyhilayo, uyazi babecinga ukuba kasayi kuphila apha eShepport ngenye imini. Yaye unokholo ngenene, ewe mhlekazi, uyagwenyela aphume nje entweni inkosi imsikelele. uyabona umzana uDawu namashumalithoba ananye eminyaka budala yaye enokusilela kwenhliziyo okupheleleyo nokuhlaselwa yinhliziyo ngaphezu koko yaye kwaloo gqirha wathi akaboni ndlela yakuba aphile umzana uDawu uyaphila ugqirha kena ufile yabona yabona ngumjalo yabona umzana uDawu nanko ehlele apha ke ngoku indoda enamashumalithoba ananye eminyaka budala inokusilela kwenhliziyo nokuhlaselwa yinhliziyo ke apho xa ndamnyuka ndisiya apho ndambona ehamba isihlanga esitrato ndambona esenkonzweni ndaze ndaya ndamxelela ephantsi kwentente yomongomoya egameni lenkosi ndikubamba isandla kwi ndiya kukubona enkonzweni kwakhona ndikubambe isandla usestratweni kwakwinkonzo elandelayo yayinguye lowo ehleli phaya emva apha enkonzweni ndaze ndawela ndaya elouisville apho sathi sadla ebluebor phaya ngaphesheya ukuya kudla ndaza ndathi nje ukuba ndiphume enqweleni yam ndinyuka esitrato nanko umzana uDawu ehamba isihlanga esitrato yayinguwo lowo ngokugqibeleleyo kanye nendlela eyathi inkosi yamsikelela ngayo ngoku sizakuthetha ngempiliso ngokuhlwanje nezinto ezinjalo ndinezinto ezibaluleke ngenene endimele kukunixelela zona ngokuhlwanje kodwa ngoku ukuze ndibe nokufumana la makhaseti ngoku ngoko lungiselelani ukuwavula ndifuna ukuqalisa ukufunda kwisaya isahluko seshumamane anesibini nokuqala kumqolo wokuqala ukuya kowesixhenxe nakumateyu isahluko sesine ukuqalisa ndiyakholwa ivesi yeshumi elinesihlanu neshumi elinesithandathu ngoku kwisahluko samashumamane anesibini sika-isaya siza kufunda moneni ke umkhonzi wam endimxhasayo umnyulwa wam okholwa nguye umphefumlo wam ndibeke umoya wam phezu kwakhe uya kuphumelelisa ukusesikweni ezintlangeni akayi kunkqangaza aliphakamise alivakalise ezitratweni ilizwi lakhe ingcongolo evikivekileyo akayi kuyaphula umsondo oqhumayo akayi kuwucima uya kuphumelelisa ukusesikweni ngokwenyaniso akayi kuba nakucinywa akayi kuvikiveka ade akumise ukusesikweni ehlabathini zilindele isiyalo sakhe iziqithi utsho uthixo yena uyehova udala izulu alaneke utwabulula umhlaba neziveliso zawo unika abantu abaphezu kwawo ukuphefumla unika abahamba kuwo umoya ukuthi mna yehova ndikubizile ngokobulungisa ndakubamba ngesandla ndiya kukulondoloza ndikwenze umnqophiso wabantu isikhanyiso sentlanga ukuba uvule amehlo emfama ukuba ukhuphe abakhonxiweyo ekuvalelweni abahleli ebumnyameni ubakhuphe entolongweni ngoku kwivangeli kamateyu isahluko sesine ndinqwela ukufunda ukuzaliseka kweso siprofeto sanikwa ngoisaya isahluko sesine sikamateyu ndiza kuqalisa ukufunda ukuba kuyenzeka masikale kumqolo weshumi elinesibini endaweni yeshumi elinesihlanu ke kaloku akuva uyesu ukuba uyohane unikelwe entolongweni wemka waya kwelasegalile esukile enazarete weza wahlala ekapernaum engaselwandle emidini yakwazebhuloni neyakwanafetali ukuze kuzaliseke ukwathethwayo ngoisaya umprofeti esithi umhlaba wakwazebhuloni nomhlaba wakwanafetali wendlela yaselwandle phesheya kweyordani wasegalileya entlanga abantu abo bahleli ebumnyameni babone ukukhanya okukhulu nabo bahleli ezweni nasethunzini lokufa bavelelwe kukukhanya waqala oko uyesu ukumemeza esithi guqukani kuba ubukumkani bamazulu busondele yanga inkosi ngongeza intsikelelo yayo ekufundweni kwelizwi layo ke ngoku ngumxholo omncinane ongaqhelekanga endeva umntu othile ewuthetha owawuthetha oku kodwa ndifuna ukuthabatha oku ukwenza ingongoma ikho indoda apha enokukhanyisa isibane ke ngoku sizakuqalisa ukuthetha ngaloo ngongoma yokukhanya le ilandela iingongoma ezintathu ebezisandula ukuthetha ngazo enye yazo bekusethusana okanye ephoenix yokuba kwakutheni na ukuze uyesu adlule ngendlela yasebhetelehem oko kukuthi ubemelwe ngenxa yokuba yena uyibhetelehem iBethlehem uBETH utheta indlu, uEL utheta uThixo, uEHM sisonka, isonka indlu yesonka sikaThixo. Kwaye uKristu ngamnye ozalelwe kuKristu uzalelwe eBethlehem indlu yesonka sikaThixo. Ngoko apho ke umzekelo ngokaDavide owayengumbhaduli ngexesha lokugxothwa kwakhe kubantu bakowabo wagxothelwa ngaphandle. IBethlehem ke yayingqingiwe, amaFilisti ayeqhontelene ejikeleze iBethlehem. Yaye uDavide engumbhaduli, umzekelo webandla namhlanje kaKristu. Yabona, uKristu ngumbhaduli kwibandla elilelakhe namhlanje. Benze njalo, umbhaduli into eyaliweyo, kwaye uDavide wayaliwe, ukanti wayengukumkani othanjisiweyo, kodwa umprofeti wayesele emthambisile. Kwaze kwathi ngeli xesha, ngenxa yokuba engobhadulayo kubantu bakowabo, wayechole amakhalipha amaninzi entlanga. Elinye lawo labulala amakhulu asibhozo amadoda ngenye imini ngomkhonto okanye ikrele. Laze elinye latsibela emadini labulala ingonyama ngemini eyayinekhephu, kwaye babehlanganisa intlumayo ezo ke imbotyi kungenjalo iertyisi okanye into elolo hlobo. Baze bonke babaleka bemka lona le mala bulala amadoda yathi yadinwa ingalo yalo. Ngokunjalo babulala nabantakwa boGoliath abo akhaliphileyo, amadoda angamakroti ebambelele kuDavide ngokuba ayesazi ukuba uza kuphatha. Ayesazi kunganamsebenzi nokuba ngubani na owayesithini na uThixo wayebeke intamso yakhe phezu koDavide. Yayeyazi loo nto, ayezintlanga. Kungenamsebenzi nokuba babemgxothele ngaphandle kangakanani na, nangoko ayesazi ukuba wayeza kuphatha. Kwaye ngenye imini apho, kungumzekelo onjani lo namhlanje kaKristu umbhaduli. Uthi uKristu abe ngumbhaduli ngokweBhayibhile kuba sithi uThixo uthe ngokukhalipha wasikhupha isiphumelisa kwezo zigaba zisixenxe zebandla. Eli bandla laseLawudike uKristu bengumbhaduli ngaphandle kwebandla lakhe, waliwe uzama ukubuya angene ngaphakathi. Uyabona, ungumbhaduli kwibandla elilelakhe. Yaye isizathu sokuba abe ngobhadulayo kungokuba yena ulilizwi. Kwaye abalivumeli ukuba lingene ilizwi, bamkela imigaqo endaweni yalo. Yaye siyafumanisa ngoko ukuba kolu rhuthwarhuthwano lukhulu, loo madoda angamakroti angqonge uDavide ayezintlanga. Ukuba uyaqaphela uba iBethlehem yayisekwe kanjani na, andifuni ukungena kuloo ngongoma. Kodwa indlela iBethlehem eneneni uRahabi ihenyukazi, unyana wakhe nguye owaseka iBethlehem. Yayiliziko lengqolowa, yaye kukho amanzi amaninzi alungileyo apho, waze wafumana eso sixeko sincinane. Yayisesona sincinane kuzo zonke izixeko, kuba umprofeti wathi kuphuma Bethlehem yakwaYuda awunguyena kamnye umncinane kubalawuli bezixeko seYerusalem okanye kwaYuda, kodwa kuphuma kuwe umlawuli oya kubalawula abantu bam kwesona sincinane. UDavide ekunyulweni kwakhe apho abantakwabo abakhulu abalungileyo, xa umprofeti uSamuel wenyukayo wamthambisa, bonke babemi apho bebakhulu bengamadoda akhaliphileyo akhangeleka ngokungathi ayenjalo ngokukhangeleka engokumkani abakhangeleka kakuhle. Kodwa lowo wayesaliwa kanye yayinguyena yena uDavide eyathi oli yagalelwa phezu kwakhe. Isixeko esaliweyo yayisiso awathi uKristu, ngabaliweyo athi abagcole uKristu. Yabona, abo baliweyo kanye. Yaye siyafumanisa ukuba emva kokuba waya kuObhede, kwaye emva kokuba waya kuBhoazi, kwaze kwangena omnye ongowentlanga owathi wangena ngoRute kwaphuma apho ke kuyese kwaphuma uDavide. Kwisidala esincinane esisethambekeni lenduli apho ngaphandle kwaphuma ukumkani wokumkani, uYesu Kristu, unyana kaDavide, unyana wakhe ngokomoya. Ngoko ke wayenguye uDavide ngokwakhe ezalelwe kwesi sixeko, kwakunyanzelekile ukuba afike kule ndawo encinane. Yayibizwa ngokuba iBethlehem, ethetha indlu yesonka sikaThixo, kwaye yena yindlu yesonka sikaThixo. UDavide engqine apho phezu kwenduli ngaloo mini, waze wajonga ezantsi wabona amaFilisti eqondelene ejikeleze ngolo hlobo, inokuba waba nobushushu wanxana. Wathi, ukuba bendinokusela kwela qula kube kanye kwakhona. Uba ingcinga nje encinane kwezakhe yayingumyalelo kwabakhe, kwabo bamthandayo. Kunjalo namhlanje eyona incinane kwiingcinga zikaYesu kungenjalo kuthweni malunga nelizwi lakhe imelwe kukuba ngumyalelo kuthi zintlanga zimthandayo, kuba siyazi ukuba uyangena ekulawuleni kungenamsebenzi noba waliwe kangakanani na. Izulu nomhlaba liyakudlula, kodwa le nto iya kuba isalawula ngendlela efanayo xa onke amazulu nomhlaba sele edlule. Kwaye siyazi ukuba uyangena ekulawuleni kuba kukho nto inokukuthintela oko ukuba kungenzeki. Lo nguKristu sisikhilelo sakhe. Kwaye le nto iza kwenzeka kanye njengokuba ilizwi lisithi iya kuba njalo kuba yena ulilizwi. Kwaye okuncinane kwemiyalelo yakhe apho akunamsebenzi noba kuncinane kangakanani na ukuba ngoku uthumele ukuphindwa ukubhaptizwa okanye nokuba into na siya kwenza nakanjani na kungumyalelo wakhe. Yaye zona zincinane kwiingcinga zikadavide zazingumyalelo kwezo ntlanga kuba zona zingumzekelo webandla lentlanga namhlanje amadoda angamakroti. Yabona loo madoda emanga kudavide ayezintlanga kodwa engamadoda angamakroti ayengoyiki ayengalwazi nokulwazi ukuba luyintona uloyiko. Enye indoda yathabatha iqhele yabulala amakhulu asibhozo amadoda abe emngqongile jikelele. Yayiyenjani indoda? Indoda enye kwakukho ikhalipha lobuyiputha elenyuka libaleka linomkhonto omde. Yona inentonga nje esandleni sayo. Yathabatha intonga yanquba lo mkhonto waphuma esandleni sakhe. Yathabatha umkhonto yambulala ngokwayo yabona. Esinye kwezo sigebenga sasineminwe eziintshi ezilishumi elinesine ngolo hlobo. Ngoku ishumi elinesine le intshi iminwe yakho imide ngokulingana njenesandla sivaliwe. Ukhe wasivula loo nto ingenza isandla esineminwe engamashumi amabini anesibhozo eintshi. Iphethe umkhonto yatsibela apho kanye yayibulala yabona. Kuba yayiyindoda elikroti intlanga ikhangele kulowo uthandisiweyo yayisazi ukuba uza kulawula. Ingaba uqaphele indlela wayengamakroti ngayo kudavide xa udavide wathi ekugqibeleni walawula wawenzanga abalawuli bezixeko. Akathembisanga kwaloo nto uYesu ikwayiloo nto inye ukuba uya kubenza abalawuli. Ngoko apho ke xa udavide wathi wanqwenela ukuba afumane ukusela okuhlaziyayo ngokuqinisekileyo wayenamadala amanzi ashushu angcolisekileyo apho phezulu awayewasela. Kodwa kwenzeka ukuba acinge ngalawo ahlaziyayo amanzi asezantsi apho ephethelehem indlu yesonka sikathixo. Waze wathi ukuba nje bendinokusela kwela qula aze loo madoda arhole ekrele lawo alwa ishumi elinesihlanu leemayile zamafilisti kungengakuba wayewacelile ukuba enze njalo kodwa kungenxa yokuba esazi ukuba wayewafuna. Aze wasika loo mafilisti konke ukuya equleni ngeli thuba amabini awo ayesilwa omnye wawo wafumana iemela yakhe yamanzi abuya alwa evula indlela yawo yokubuya yonke indlela ebuyayo aze wanika udavide. Uthetha ngobukroti udavide laa ndoda indala yakwathixo wathi makale uthixo ukuba ndibe ndingawasela ephuma kwabo bahlobo bathe babeka ubomi babo emngciphekweni. Waze wenza umnikelo wesiselo wagalela phantsi apho phandle enkosini. Wanikeni inkosi yiyo efanelwe yiloo nto hayi mna. Abeka kwaloo mzekelo kaKristu buqu ngobomi bobakhe obungunaphakade obukuye iliwayi labethwayo laphalaza ubomi balo phezu komhlaba njengomnikelo wesono kuthi ukuze eli lizwi libe nokuphila. Oh zintlanga njengoko besendichilo kubani oza kurhola elo krele kunye nam ufuna isiselo esihlaziyayo ngalentsasa hayi esidala singcolisekileyo semigaqo ecaweni ezinto ezinjalo sidlala ngaso apha. Ufuna ukukholwa olunyanisekileyo kwilizwi lakhe ubani oyakukholelwa lonke igama lalo. Masiye equleni sibuye namanzi okusela ahlaziyayo ukudumisa ungakhelwanga phezu kwemigaqo nobuhlelo koko ukudumisa kwenene komoya uKristu ephakathi kwethu ephila ubomi bakhe ngendlela afuna ngayo phakathi kwethu. Oko oko akukho kwimigaqo nezinto ezahlukeneyo masithi nje nje sibe naye ngaloo ndlela. Ngoku elandelayo yayithetha ngendlela uThixo wasebenza ngayo kubantu bakhe ngephupha ngemihla kaYosefu. Nayiqaphela iphupha lelesibini liyindlela yesibini yokusebenza kukaThixo. Abanye abantu bangaphupha angathethi kwanto ungadla kakhulu ube namaphupha amabi wakulala. Iphupha ke liyindlela yesibini yabona. Kodwa kwakutheni ukuze uThixo akhusele owakhe unyana ngendlela yesibini wavela kuYosefu ukhuseleko lomntwana ongowakhe wathumela ngendlela yesibini. Ngaba wakhe wayicinga loo nto kuba kwakungekho mprofethi elizweni. Kwanyanzeleka ukuba asebenze ngamaphupha yayayingelo phupha lalimelwe kukutolikwa. Ingelosi yenkosi yathi Yosefu musa ukoyika ukumthabathela kuwe uMariya umfazi wakho kuba oko kukhawulweyo kuye kungomoya oyingcwele. Yayinto engaqhelekanga ukwenzeka leyo uYosefu eyindoda elilungisa yena yayinto engaqhelekanga uThixo akaqhelekanga. Yaye ungaqhelekanga kunzima ukukuqonda yiloo nto kunzima kangaka ukuyiqonda inyaniso namhlanje ayiqhelekanga kakhulu. Umfazi ukuba abe nosana ngaphandle kokwazana nendoda yayiyinto engaqhelekanga kakhulu leyo. Kodwa ukuba uthembekile unyanisekile uThixo angavela kuwena ngoku ephupheni. Oko kubonisa ukuba nantoni na onayo nokuba ingqondo yakho nokuba unokukhalisa umlozi ucule ungqine okanye nantoni na unokuyenza. Ukuba konke okunguwe kunikelwe kuThixo uThixo angakusebenzisa ukuba uyakumvumela nje ukuba ayenze loo nto. Ngoko ngobusuku obulandelayo apha phezulu umzalo Neville washumayela ngengongoma yokusaba indlela eyathi ngayo indoda yasaba. Ndaze ndacinga ukuba into ebalulekileyo noko leyo yaye ngale ntsasa umoya oyingcwele ukhangeleka efuna ukuba ndithethe ngengongoma yokukhanya eyeyona nto ibalandelayo le. Ndiqhubele phambili nje ekuqalekeni indlela ebaqala ngayo ubomi bukaKristu eStalin. Siyahamba siphumela kubo sibuyela emva kwakhona kwingongoma yethu. Yaye bengayazi loo nto ndabe ndingayazi kwayiyo le ke kanye ikwinto enye yabona iqhubela phambili into elandelayo kuxa wathi wangena ukulungiselo lwakhe. Yaye kwisihlwanje sinento ethile eyanxibelelana kanye naloo nto ukuze siqhubele phambili ngokuhlwanje inkosi ithandile. Ngoku ukukhanya okukhulu intlanga izazihleli kwiingingqi zamathunzi okufa, ukukhanya okukhulu kwavela phakathi kwazo. KwaZebuloni nakwaNaftali ngakwindlela yaseGalili yentlanga ukukhanya okukhulu babona ukukhanya okukhulu. Ngoku ukukhanya, ukukhanya kwetyeli lokuqala sikufumana eBhayibhileni, kufumana kwiGenesis esokuqala isithathu yayikukuthi uThixo wathetha ilizwi lenza ukukhanya. UThixo wathi makubekho ukukhanya, iGenesis esokuqala esithathu, kwaze kwakho ukukhanya. Ngoko khumbula, ngoko ukukhanya kuza ngelizwi elithethweyo likaThixo, yaye ukukhanya kububungqina okanye ingongoma athe wayithetha ikukukhanya. Xa kuthe kwabhabha ukukhanya ubonakalalisa loo nto, uThixo wathi makubekho ukukhanya, kwamngekho ukukhanya, kwaze wathi makubekho ukukhanya, kwabakho ukukhanya. Bubungqina obo, ukukhanya bubungqina belizwi elithethweyo lakhe. Ikwayiloo nto inye namhlanje, ubungqina belizwi lakhe elithethiweyo. Ngoku xa ubona ilizwi lakhe lingqinelwe okanye ngamanye amazwi esaziswa eqondakalalisiwe, yiloo nto ukukhanya kwelizwi lakhe elithethiweyo. Kwaye ngaphandle kokukhanya akukho nto inokuphila ngaphandle kokukhanya. Akukho bomi phezu komhlaba namhlanje, koko bobuvele ngendlela yokukhanya kwelanga, ubomi bezityalo njalo njalo. Yaye akukho bomi bungunaphakade ngaphandle konyana kaThixo, yabona, kuye ukukhanya. Ngoku siyafumanisa ukuba ndiyakholwa njengokuba sifundisisa ngoku, yaye okukukhanya umhlaba wawusenyanyeni. Ngoku abanye abantu bayaxambulisana namhlanje kwizikolo zethu njalo njalo malunga nokuba ihlabathi linezigidi ezingakanani na zeminyaka ubudala, baze bazame ukugxeka iBhayibhile bathi iphosakele. Abakwenzi nje, abayifundi iBhayibhile kuphelele apho, ngoba iBhayibhile ayisixeleli ukuba lidala kangakanani na ihlabathi. IBhayibhile ithe ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi, isiphumlisi. Kwakunini njani oko asikwazi. Ngoku yeyokuqala leyo kwaye iba sisiphumlisi, sisiphelo seso sivakalisi eso. Ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi, kungenzeka ukuba elikhulu lezigidi okanye izigidi eziphindwe ngezigidi okanye noba yayintoni naye kwakuyiyo, indlela olenza ngayo kukuye ukwazi, yabona, hayi kum. Kodwa ihlabathi ke ehlabathini kwakusenyanyeni kuselubala, yaye amanzi ayephezu kwehlabathi. Waze uThixo wathi wahamba phezu kwamanzi, waze wathi makubekho ukukhanya. Ngoku ndiyakholwa ukuba ilanga lokunjalo lalisele likhona. Ndiyakholwa inyanga njengoko iqhubela phambili kwiGenesis isithathu ukuyicacisa. Kodwa ndiyakholwa yayintoni eyilapha elathi ihlabathi sasiza kulisebenzisa, yaye ke ngoko lazeke langena, kwakukho inkungu nokunyakama phezu kwa wonke umhlaba isenza kube mnyama. Waze uThixo wathi makubekho ukukhanya, baze bumnyama nyamalala bemka, kwaze kwakho isibhakabhaka esingena mafu. Yaye ndiyakholwa ukuba nantso indlela uThixo azenza ngayo izinto. Yena eBhayibhileni kwivesi elandelayo uthi, ivesi yesine ithi, waze wakwahlula ukukhanya ebumnyameni, ukukhanya wakubiza ngokuba yimini, nobumnyama wathi bubusuku. Yaye ilizwi likaThixo lihlala likwahlula ukukhanya ebumnyameni, yabona. Lilizwi elahlulayo, yabona, ukukhanya ebumnyameni. UThixo uhlala esenza loo nto inye. Xa elungisela ukusebenzisa nantoni na, njengoko elungisela ukusebenzisa le nkwenkwezi yakudala okanye noba yayintoni na eli hlabathi, kwanyanzeleka ukuba ahlule ukukhanya ebumnyameni. Xa elungisela ukuba ashiye ukuba asebenzise iqela elithile labantu, umelwe ukuba ahlule ukukhanya ebumnyameni. Xa elungisela ukusebenzisa umntu ngamnye, wahlula ukukhanya ebumnyameni, yabona. Ukukanya kuza ngothixo kwaye ikhumbula ukukanya kuza ngelizwi lakhe elithethiweyo. Ilizwi likaThixo lathi makubekho ukukanya xa kwakungekho kukanya. Waze wathumela ukukanya ukwahlula ubumnyama ekukhanyeni. Eli lizwi lomyalelo lenza isibhakabhaka sazola ukuze ilanga libe nokukhanya livele. Kwaye ilizwi lakhe namhlanje lilo elizolisa kumke wonke umoya okungakholwa. Bendincokola ndiyacinga udliwanondlebe olulishumi elinanye kanye nje phambi kokuba ndize kufika epulpitini ngale ntsasa phaa ngaphakathi kubi kakhulu. Ngenye imini umhlobo wam omncinane uJim Poole, unyana wakhe omncinane, abecinga ukuba wayehlaselwa intliziyo bambalekisela isibhedlele. Yayimeko yesifuba yamfaka lo mfo omncinane wayengakwazi. Intliziyo yakhe ixhuma ephefumla ekhala engafumani imphefumlo lo mfo, wakhangeleka ngokungathi wayesifa. Bathi bakuza naye apha, yaye ndandilungisela ukuya esibhedlele bamzisa apha. Ndambamba ngesandla sakhe ndathi into ebange loo nto yimasisi ehlasele lo mntwana kwaye imasisi yifiva ethe yafikela loo mfo omncinane. Uze umjonge kwiintsuku ezimbalwa ndifuna ukumbona kwakhona uya kube ezele imasisi. Nawu ke ezele imasisi, uyabona, uyabona. Ngoku yintoni uThixo wahlula ubumnyama ekukhanyeni okanye ukukhanya ebumnyameni? Yaye wahlula ukufa ebomini. Yaye uyenza ngelizwi lakhe. Ilizwi lakhe lilo elihlala livelisa loo nto njalo. Ngoku ukukhanya ke ngoku imbewu yayisele iphezu komhlaba. Ndiyakholwa ukuba uThixo wayityala imbewu kwaye nje ukuba ilanga libe nokufikelela kuloo mbewu yaqala ukukhula. Yaye naso isizathu sokuba kube kuthabatha iintsuku nje phambi koba kuvele izinto kungokuba imbewu yayisele isemhlabeni. Into eyayiswele yona kukukhanya nje. Yaye loo ndlela uThixo anayo namhlanje imbewu yakhe sele ilapha ilizwi lakhe. Yinye into eswele yona kukukhanya phezu kwayo yaye yena ukoko kukhanya kuba yena ulilizwi. Ilizwi nokukhanya yinto enye. Ubomi obulapho ngaphakathi bukukhanya kwelizwi, yabona, ubomi. Intsobi yobomi lele ngaphakathi kukhozo kwaye ukhozo ubomi bubo ukuthi qheke buvelise ubomi ngaphandle kokhozo. Yiloo ndlela athi uKristu elizwini enze ilizwi ukuba libe yiloo nto limelwe ukuba liyenze ngayo. Kanye njengobomi kukhozo lwengqolowa okanye nokuba lula ntoni na, benza ukuba ukhozo lwenze oko lumelwe kukwenza ngokuba bubomi obukulo. Bubomi buphela. Ngoko ubomi bungelizwi likaThixo kuphela libonakalalisiwe. Ubomi buza kuphela ngelizwi likaThixo libonakalalisiwe. Okoko nje into isencwadini ngolu hlobo isenokubuzwa. Kodwa yakubonakalaliswa ngoko ubona imveliso yoko bekuthetha ngako kubonakalalisiwe. Oko ke kukhanya phezu kwelizwi, yabona, nako okuvelisa ilizwi belithilo. Kwaze ngoko kwathi kwakwenzeka, obo bomi busekukhanyeni, ukukhanya kuzisa ubomi. Ukukhanya kuzisa ubomi. Ungatyala ingqolo apha phandle, iyakuthi uyibeke igumbi elingaphantsi, uyigqume ngaphezulu. Ayinakuze ivelise bomi nantoni na, ngokuba ayinako, akukho kukhanya apho. Kodwa nje ukuba ukukhanya kuyichathe, ngoko iyakuvelisa ukukhanya ukuba imbewu enokuntshula. Yiloo nto inye kwilizwi. Uyabona ilizwi likaThixo lithi lakuchathwa kukukhanya, lilivelise ukukhanya. Liyalichatha, livelise ilizwi, liliphilise kwakhona. Sigaba ngasinye sahlala silolo hlobo. Oh, indlela esizivuyela ngayo ezi zinto zibalulekileyo. Indlela elathi ngayo ilizwi langqinela ukukhanya kwelizwi elithethweyo, yabona. UThixo wathi makubekho ukukhanya. Ngoku kwakuya kuthini ukuba wayethethe nje kwaza kwavela ukukhanya? Ngoku asiyazi noba inyaniso na loo nto okanye hayi. Asazi noba unyanzile na, asazi noba unguThixo na okanye hayi. Ngoba uthe nje makubekho kwaza kwabikho, yabona. Ke ngoko uThixo ethetha size siyibone ukuba ikho loo nto. Ngoko kukukhanya oko kuvelayo, inyaniso yelizwi, yabona. Kukho ukukhanya nobomi. Bonke ubomi bemveli buza ngelizwi elithethweyo lakhe, yaye ilanga lilizwi lakhe elithethiweyo. Wathi wadala ukukhanya okukhulu emazulwini ukulungiselela imini. nokukhanya ongeneno elungiselela ubusuku.
Yabona,
yaye bonke ubomi bemveli bumelwe kukuza ngelizwi elithethweyo likaThixo. Intyatyambo yayinakukhula ngaphandle kokukhanya kwelizwi likaThixo elithethweyo ukuba likhanye phezu kwayo. Kuba ilanga lilo, S-U-N, lilizwi elithethweyo likaThixo xa wathi makubekho ukukhanya. Yabona, bubomi obuthethweyo bukaThixo kwaye kunamsebenzi nowabazama ngana nabantu ukuthetha oku okuya okanye okunye. Uyakuhlala kwinto enye umelwe kukuba ube nalo elalanga. Ukuze ubomi bemvelo bube nokuza kuphela ngelizwi elithethweyo likaThixo. Kwaye ubomi wokomoya, ubomi obungunaphakade bunokuza kuphela ngelizwi elithethweyo lobomi likaThixo. Ubomi babungu-SON kweli xesha. Kuye kwakukho ukukanya, yaye kuye akukho bumnyama. Yaye yena ukukanya ukaThixo okuthethweyo ingaba kunjalo. Ilizwi elithethweyo likaThixo. Kuba ekuqalekeni wayekho ulizwi, ulizwi wayekuThixo, ulizwi wayenguThixo. Lona linguThixo ngonaphakade. Yabona? Ngoko kukhanya ke kukaThixo okuvela kwilizwi ukuze kulenze liphile. Nantsi into awayithethayo, ngoku makukhanye ukukhanya. Amen, makukhanye ukukhanya. Kwaye ukukhanya kuya kuvelisa lonke ilizwi kwindawo yalo efanelekileyo ngexesha lalo. Amen. Oh, uyabona kwakufika ixesha. Ngamanye amaxesha olwakhozo lulele emhlabeni luthe tyaba. Bobonke ubusika ngokwembewu, ingqolo yasebusika ehlwayelwe emhlabeni. Kodwa lapha kwindawo eyiyo yelalanga, oh, imelwe kuphila. Uyabona, yayinakuphila ngaphandle kwelalanga. UThixo ke wenze izithembiso kwisigaba ngasinye nakumhla ngamnye. Waye kwakulunga ukukanya kuze kukhanye phezu kwaloo nto yakuvelisa ngokuthanekileyo kanye oko lakuthethayo ilizwi ngokuba yena ukukanya nobomi. Ilizwi likaThixo liza kuphela ngeBhayibhile. IBhayibhile kaThixo imo eshicilelweyo yonyana kaThixo ngokuba iBhayibhile ithe yona isisityhilelo sikaYesu Kristu. InguThixo ezityhila ngoKristu kwaye uKristu lilizwi. Ukukhanya kukaThixo kukhanya phezu kwelo lizwi kuze kulingcinele ukuqondakalalisa ukuba uThixo usabuthetha ubomi, ubomi okungaphakathi. Uthetha ukukhanya okokwemvelo kuvelise ubomi. Ubomi buza kuphela ngokukhanya, ilizwi libonakalalisiwe okanye lenziwe inyama. Ekwenziweni kwawo onke amadinga eBhayibhileni ebonakalaliswa kuxa uYesu Kristu ilizwi lenziwa inyama phakathi kwethu. UThixo uhlala esebenza ngomntu njalo, umntu sisixhobo sikaThixo sokusetyenziswa. Ngoku ukuba kuya kubashushu kancinane apha kuni, ningazitsala iifesi lezihle okanye nokuba yintoni na enqwenela ukuyenza, liphungule ubushushu. Mhlawumbi umgcini nkonzo angabuphungula ubushushu buhle kancinane. Ndiyabona ukuba abaninzi bafudumele yaye kushushu njengokuba ndime apha kanje kananjalo. Ngoko ngoko niyikhumbule loo nto, ndiyavuya ukuba kube kufudumele endaweni yokuba kubande, kuba ndiyakuthanda ukufudumala. Ndiyokufudumala kuhlala kusizisa ukukhanya njalo ubomi benziwa ngumlilo. Qaphela ngoku lenziwe inyama. Xa ilizwi lenziwe inyama liba lelibonakala lisiweyo. Njengokuthi uthabatha ilizwi ulibeke kwindawo eyiyeyalo nakumhlaba onguwo, liyakuhluma livelise imbewu iyakuvelisa okohlobo lwayo. Kwaye ilizwi xa lifakwe kuhlobo lululo lwentliziyo iyakuzibonakalalisa, liyakuvelisa ukukhanya, liyakuthi qheke livele phezu kwakho ulungile. Akukho nto yemvelo, akukho nto yemvelo okanye yomoya enokuphila ngaphandle kokukhanya kukaThixo. Ubomi bunokuza kuphela ngoko kukhanya. Akukho nto yemvelo okanye akukho nto yeyomoya inokuphila ngaphandle kokukhanya kukaThixo. Yicinge loo nto, kulungile. Kodwa akuthumela kuthi kukhanya, yabona, kuze kwenze zonke ezi zinto size thina sikwale. Ngoku nantso eyona ndawo elusizi, kuxa kukhanya kwaliwe akuthunyelwa kuthi. Ngoku ungaqikelela into yokuba umntu othile namhlanje athi, ndiyayiphika nje yokuba kukho into efana nelanga, andikholwa ukuba likho ilanga, aze abaleke aye kwigumbi elingaphantsi avale zonke iingcango, ahlale emva ebumnyameni aze athi, akukho nto injengelanga apha, akukho nto injengokukhanya. Ungazi khona ngoko ukuba kukho into engundonakele ngokwasengqondweni kuloo mntu. yabona ukho into engalunganga xa nokubaleka angene kwigumbi elingaphantsi elimnyama aze ale ukwamkela intsikelelo yokukhanya esikuphiwe nguThixo. Ukho into engundonakele kuye, akayifuni imithayo efudumeleyo yabo, akafuni nto inika ubomi, akakufuni ukukhanya kwalo ukuba ahambe kuko. Kungcono kuye ukuba ahlale ebumnyameni, oko kubonisa ukuba ngokwasengqondweni kukho undonakele ngokwemvelo kuloo mntu. Oku ndikuthetha ngothando nangentlonipho. Ngoko ikho into engundonakele ngokwasemoyeni kumntu oyakubaleka ayongena emva kumahlelo omgaqo aze akwale ukubona ukukhanya kweBhayibhile xa kukhanya kanye phambi kwakhe. Ukho undonakele kuloo mntu, yabona? Ubaleka ayongena kwimigaqo yakhe nemfundiso aze avale ucango athi akukho nto injengaleyo. Iintsuku zemangaliso zidlule, akukho nto injengempiliso engcwele, akukho nanye kwezinto. Loo nto yeye umpostile, loo ndoda iphambene ngowasemoyeni, yabona? Kukho into engundonakele kuyo, itsala imidiyadiya ihle ize ikumangale ukungena kukamoya oyingcwele phezu kwayo ukuba inokuthi ukuba ndenahlala kum namazwi amahlala kunu ngoko ukukhanya okukhanya phezu kwelizwi celani oko sukubani kuthanda, yabona? Ikho into engundonakele ukuba angala izibonelelo aziphiwe nguThixo athe uThixo asinika ukuba siphile ngazo ilizwi lakhe. Ilungisa liyakuphila ngokukholwa, kwaye umntu akayikuphila ngasonka sodwa koko ngelizwi lilonke, hayi inxenye yelizwi, lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Yaye xa umntu eyakwala lona ukho undonakele kuloo mntu, kukho into engundonakele ngamava akhe lo ubanga ukuba uyamthanda uThixo amale uThixo. Kukho into engahambanga kakuhle kuloo mntu, siyayazi loo nto ngaphandle kwamathandabuzo wala lona. Abalekayo ungena endaweni athi ngoku ndizawuthi nje andifuni kwazinto ngalo, ungakhe undixelele nto malunga nezi zinto, mna ndikholwa kwanto ngalo, wena unamsebenzi nokuba uthini na. Kukho umfo wathi ungekudala kwithuba elidlulileyo ebendinixelele ngayo wathi andikhathali noba unokuzama amashumi amahlanu abaphethwe ngumhlaza uze nokuqhaba ngamashumi amahlanu ukuba bangqine ngabo, andikholwa. Andikhathali noba ungavusa abafileyo kanye phambi kwam, andinakukholwa yiloo nto. Yabona, ikho into engalunganga kuloo mntu, ikho ke kwaye nangoko loo ndoda ayingumlungiseleli. Yabona, imelwe kukuba ingumfundisi. Kodwa ngenxa nje yokuba lo mbutho ungakholelwa kumandla kaThixo, ungakholelwa kuloo nto ilizwi ukuba lithetha kanye oko likuthethayo, loo ndoda ibaleka iye kungena kwigumbi elingaphantsi elidala elingundileyo elimdaka elingcolileyo, igumbi langaphantsi lombutho, ize kumangale ukufudumala nemitha enika ubomi yomoya oyingcwele uYesu Kristu ekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade. Ngoko ikho into ephosakeleyo kuloo mntu, yabona? Uye kungcono ukuba aphile koko kungunda ebumnyameni njalo njalo kunokuba aphile ukukhanyeni kukaThixo nakoko iBhayibhile itshiloyo ukuthi uYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade. Imisebenzi endiyenzayo umna niyakuyenza nani, nemikhulu kunale niyakuyenza ngokuba ndisiya kubawo wam. Ikho into ephosakeleyo kuloo mntu ngaphandle kombuzo konke, ikho into engundonakele. Yaye kuwe mntu uphulaphule oku kwihlabathi jikelele nokuba uphi na, kukho into engundonakele kumava akho xa usithi uyamthanda uThixo uze wale ilizwi lakhe. Kukho into ekhoyo wala kwaloo nto. Akumangalisi ukuba ezi zinto zingenako ibandla libe likule meko likuyo nje, zibe izinto zingenakwenzeka njengoko uThixo athembisayo kungokuba ufuni nokwamkela ilizwi okanye uhambe ekukhanyeni. IBhayibhile ithe masihambe ekukhanyeni njengokuba yena esekukhanyeni. Ngoko igazi likaYesu Kristu unyana kaThixo liyasihlambulula kuso sonke isono, isono kukungakholwa. Ngoko ukuba sihamba ekukhanyeni esikuphiwe nguThixo kwalo mhla, ngoko uThixo uthabatha elalizwi kubonelwe ngalo kwelixa alingqinele kanye njengoba wenzayo uGenesis esokuqala isithathu wathi makubekho ukukhanya kwaze ukukhanya kwavela, ilizwi lakhe laphuma kwaze ukukhanya kwalilandela kwaze kwagabula yemka inkungu baze bumnyama baya kwenye ingxingwa nokukhanya kwakhanya kwelinye icala. Nantso indlela yenza ngayo namhlanje uThixo, uthumela ilizwi lakhe leli lixa aze umoya ingcwele eze alenze liphile elo lizwi kuze bumnyama buhambe buye phezu kwemigaqo namahlelo, kodwa ukukhanya kuyakhanya ngoba kulizwi likaThixo lingqinelwe, loba ilizwi lakhe liyinyaniso ngoku akukho nto intsomi malunga naloo nto loo nto ngokuchanekileyo kanye isisibhalo lungile ngoku sifumanisa ukuba izazi zakudala zalandela into ekubonelelwe ngayo nguthixo zalandela ilizwi likathixo kuya ekukhanyeni ngokuba yayililizwi elazisa ubomi ngoku uthi zalandela njani kulungile zazinjalo kuhlobo lwenzululwazi zenkwenkwezi siyayiqonda loo nto size ke sifumanise ukuba uBhileham umprofeti kudala kwiNumeri 24:17 uBhileham wayeluhlobo oluthile lwenzululwazi yenkwenkwezi okwakhe wayengumprofeti ngenene waze waprofeta apho wathi inkwenkwezi iya kuvela iphuma kwayakobi
And when these wise men saw that the word of God said a star would rise,
ke xa ezazi zabona ilizwi likaThixo lithe inkwenkwezi iya kuvela iphuma kwayakobi zalandela lo mqondo omncinane siwuphiwe nguThixo ukuya kumthombo wokukhanya okungunaphakade bayakwenje njalo nabantu abalumkileyo namhlanje abangafanyekiswanga imigaqo bayokulandela oko bakuphiwe nguThixo ilizwi elithethweyo bade babone ukuzaliseka kwamandla kaThixo edubula evela ngeli lixa bona bayawabona baze bazi ukuba alapha esibhalweni uThixo athembisa ngawo kulo mhla akunamsebenzi nowayema ngaphi na amaziko ezophando ngesibhakabhaka zazi ngaphi na ezinye izinto ezazixela ezo zazi kutheni niphulukena nengqondo yenu yaba iminyaka emibini ziseluhambeni sadlula kwizizwe ezininzi yaye babeye bathi ngiyaphi sibone inkwenkwezi yakhe empuma yaye size kumnqula zathi ke zakwenza umgca iyerusalema iziko liyintloko lobuhlelo azange zifumane impendulo zenyuka zisihla ngesitrato zikhwaza uphi na yena ozeleyo ukumkani wamayuda kwakungekho nto bayaziyo ngaloo nto ngoko zabiza kwilizwi ukuze zifumanise zazilindele zazi ukuba laa nkwenkwezi yayizikhokelela ekukhanyeni okunaphakade sikhokelele ekukhanyeni kwakho okugqibeleleyo kwaye ilizwi lilo elikhokelela ekukhanyeni ukukhanya ke kuko okwenza ilizwi lingqineleke qaphela zona yayingamadoda azingqondi yaye amadoda azizilumko namhlanje hayi aba ubulumko behlabathi bubudenge kuthixo zonke iinzululwazi zenu nani bantu baxhomekeke ekufundeni okuthile okukhulu okanye into ethile yenye eyawunixela ukuba icukucezwa kanjani na iatom ayinakuninika bomi akukho nto inokunika ubomi ngelilo ilizwi elithethweyo likathixo lilo kuphela ubunokuza kulo ubomi kungelizwi elithethweyo lakhe waye ilungile loo nto ukwazi ukuba ungayicukuceza njani na iatom ndinqwela ukuba babe abazange bafumanise malunga nayo kodwa ukuba bona banyanzeleke uba benze njalo ngokuba eli hlabathi liyajinga namhlanje kwanyanzeleka ukuba yenzeke ugqabhuzale mingxowa mikhulu isemhlabeni uze kuphuma olwadaka lushushu luzale ngokutsha elihlabathi kwakhona lwenze umhlaba omtsha apho amalungisa ahamba khona phezu kothutho lwabangendawo kwimileniyam uphumlo lweminyaka lwakhe apho isono siya kuba sesilityele yonke into inendlela yokuzihlaziya nomntu anikwa ukuba aphile phezu kwalo mhlaba ngobulumko bakhe ukuthabatha umntu olwazi endaweni yomthi wobomi uya kutshabalalisa umhlaba wathi uthixo wamnika wona ukuba aphile phezu kwawo kodwa abo basephezu komthi wobomi bayakuza kumazulu amatsha nomhlaba omtsha apho kungekokugula nakufa khona ukukukanya ukukanya nkosi sithumele ukukanya yayizingelosi zikathixo ezathi zabonakalalisa ukukhanya phezu kwenduli ukuza kukhokela abelusi ukuya ekukhanyeni okungunaphakade yabona buza kuphela ngokukhanya ubomi bunokuza ngokukhanya kuphela abelusi befuna ukwazi uyazi xa ukumkani ezalwa baba nokucula nokuvuya kakhulu xa kuzelwe ukumkani ngoku yena wazalwa ngendlela efihlakeleyo kakhulu wazalwa esitalini emkhombeni wesitali apho iinkomo namahashe zasidla khona ukanti ke wayengukumkani neengelosi zehla zaculela abalusi amaculo ekukhanyeni iingelosi ngokwazo zazikukukhanya okwabonakalaliswa nelizwi likathixo zazinalo ilizwi likaThixo zabaxelela namhlanje emzini kaDavid eBethlehem uzelwe uKristu umsindisi. Ingelosi zazinelizwi kwaye ilizwi leza ngokukhanya ukuza kukhokela baze balandela ilizwi lengelosi kuye kukhanyeni okunaphakade. Alufumana usana apho lusongelwe kumanikinike eqhiya njengoko zazitshilo kuba uyabona ubomi buza ngokukhanya kuphela. Qaphela, yena wayelilizwi lenziwe ukukhanya okanye libe kukukhanya. Ilizwi kweso sukulwana yayinguye ilizwi lokukhanya leso sukulwana ngokuba abaprofeti bakudala babethethile ngaye. Yabe inguye lowo efika angqinele ukuba yena wayekukukhanya kwelizwi elithethweyo likaThixo. Yabona, bonke abaprofeti babetshilo babezalisekile kuye. Yabona, abaprofeti balapha kudala abakunye nelizwi apha njengoko wayenjalo uThixo ekuqalekeni xa wathi makubekho ukukhanya kwaze kwafika ukukhanya. Ngoku umprofeti wathi intombi iya kumitha izale unyana igama lakhe kuthiwe nguImmanuel kuba iya kuba nguThixo enathi. Ngoku babeyithethile ilizwi laliphumile kodwa yena wayekukukhanya. Wayeyintoni yena? Yinzaliseko. Haleluya! Wayeyinzaliseko yelo lizwi, wayesisibonakaliso selo lizwi. Kunjalo namhlanje
has been fulfilled at the hour.
Ilizwi likaThixo lizaliseke ngelixa. Nako ke ukukhanya nguThixo ezibonakalalisa wayekukhanya kwehlabathi. Kwaye xa abaprofeti bephefulelwe ngumoya oyingcwele bathi sizalelwe umntwana, sinikwe unyana okanye umntwana simnikiwe igama lakhe liyakubizwa ngokuba ngumcebisi umthelelo woxolo uThixo oligorha usonini nanini, yayinguye lowo. Wayeyintoni yena? Wayekukukhanya okwazalisekisa ela lizwi. Amen. Ukukhanya okwazaliseka elo lizwi. UMateyu ongcwele isahluko sa-8 sifumanisa loo nto. Kwaye xa uYesu wavukayo kwabafileyo naye wayekukukhanya kwelizwi elithethweyo likaDavide elathi andiwushiya umphefumlo wakhe kwelabafileyo yaye ndingaye kumnikela uyingcwele wam ekuboneni ukubola. Ukufa kwakusebumnyameni kodwa wawaqhaqha amatywina okufa wangena kuwo wabuya waphuma kwakhona. Wayekukukhanya ilizwi elingcwelweyo lokuba abafileyo banokudla ubomi emva kokuba befile. Wayekuko ngomhla wePentekoste nako ukukhanya kobonakalayo xa umoya oyingcwele wafikayo. Uisaya wathi kwisahluko sa-8 sika-Isaya, Isaya wayithetha loo nto ukuthi umthetho phezu komthetho, umgca phezu komgca, intwana apha intwana phaya, bambelela koko okulungileyo. Kuba ndiyakuthetha ngemilebo ethithithayo nangalwimi zimbi kwaba bantu. Nako ukuphumla le isabatha endiyakuyinika. Kwaye yonke loo nto bayikuyiva bayakumka bahlumisele iintloko zabo. Yaye xa ngomhla wePentekoste xa umoya ingcwele wehlayo phezu kwabo bantu baze benza njengamadoda anxilileyo nabafazi bexhadazela phantsi koxinzelelo lomoya oyingcwele bahamba bemka behlumisele iintloko zabo bathi aba bantu banxilile bazaliswe iwayini entsha nezinto ezinjalo. Eneneni ke yayikukukanya ilizwi elaliprofetiwe libonakala lisiwe. Kunjalo kwisigaba ngasinye ilizwi lenziwe labonakalaliswa langena ebomini likukanya kwaso sigaba sexesha. Nalo ilizwi libonakala lisiwe kanye njengoba kwakunjalo uGenesis esokuqala xa uThixo wathi makubekho ukukanya kwaze kwabakho ukukanya. Xa uThixo wathi kuyabakho unyana waze wakho unyana. Xa uThixo wathi kuyowela isibini 28 kuyakuthi ngemihla yokugqibela ndiwuthule umoya wam phezu kwayo yonke inyama. Oonyana benu neentombi zenu bayakuprofetha phezu kwabagongqakhonzana bam ndiyakuthulula umoya wam. Amadodana yenu ayakubona imibono, amadoda amakhulu aphuphe amaphupha. Yaye zonke ezi zinto owathembisa ngazo xa umoya oyingcwele wehlayo wawukukukhanya phezu kwelo lizwi. Xa ilizwi lenziwa labonakala ngoko laba kukukhanya. Yena ukukukhanya, ukukukhanya esimele ukukulandela nguye kuphela ukukhanya. Ingelosi zafumana ukukhanya zakulandela ukuya kuye. Ngoku kuzo zonke izigaba zexesha uThixo ubeke ungako kwelizwi lakhe ekubekele isigaba ngasinye sexesha. UThixo uhlala ethumela umntu othile njalo ukuze elo lizwi libe nokungena kuye libonakalise ukukhanya kwalo. Kuze sonke isigaba sexesha senze into enye sihlale sisenza loo nto njalo. Yena wayeyinzaliseko njengoba benditshilo yabo bonke ubungcwele amandla angcwele abaprofeti babengoothixo abancinane. Hayi nizwe inkosi lakhe leza ebantwini uYesu watho ngokwakhe ukuba wayengthixo niyayazi lona wathi ukuba umthetho wenu watho noba ubenu phaya kudala babiza abo lathi lizwi likaThixo leza kuba babiza ngokuba ngoothixo ningathini ukundigweba nisithi xa ndithe ndingunyana walo thixo yabona ngeli thuba nkqu uthixo ngokwakhe wathetha ilizwi ngabaprofeti wayesibonakaliso selo lizwi lithethiweyo yaye ukuba umprofeti wayebizwa ngokuba nguthixo ngoba wayesisibonakaliso selizwi lomnye umprofeti ningamgweba njani xa ekwayiloo nto inye wayengunyana kathixo njengokuba yakubizwa ngokuba ungunyana kathixo wayengumesiya ekwakuthenjiswe kudala ngaye ihlabathi elalimlindile wayengumesiya wedinga ebonakalalisiwe khangela kuye xa wayemi apho wathi ukuba ndiyenza imisebenzi kaba wam ngoko ndigwebeni yabona kodwa ukuba ndikholwa ndiyimkholwani yo imisebenzi endiyenzayo yona ingqina ukuba ndingubani na iyandixelela ukuba ndingubani na uyabona obo bufama iyure nobunyama bephila kuyo babengena kuyibona loo nto babengaqondi nje konke ukuba ngayiloo nto njani na yena angathini ukuba nguye na uphina unyana kathixo ngeli thuba izalwe kanye apha ezantsi ebhetelehem baba bazile nje ilizwi lalithe liyakuza ngolo hlobo kuba uyise uyosefu ngumchweli unina kuba eneneni phakathi kwabantakwethu bakholwa ekubeni yena wazala ngobuqhakhwe yabona ukanti nangoko ilizwi likathixo layithethile loo nto wathi ziphenguleni izibhalo kuba nicinga ukuba ninobomi unaphakade kuzo zibe zona izizo kanye ezingqina ngam ukuba ndingubani na zizo kanye ezingqina ngam izibhalo ezingcwele ngoke wayeyintoni kukukhanya kukathixo akumangalisi ukuba abe wathi mna ndikukhanya kwehlabathi akazange atsho nje kuphela ndikukhanya koko wathi nina ndikukhanya ukuba ilizwi lakhe lingaphakathi kuwe lizingqinela ngoko ukukhanya kwehlabathi qaphela sifumanisa ukuba ukukhanya kwesigaba ngasinye sexesha kwabonakaliswa ngendlela efanayo kanye ngoko ndifuna ukubuza umbuzo njengoko kuba ixesha lethu liyaphela kwakutheni ngoko ukuba babe bamala babe nokuyenza njani loo nto xa kwa ibhayibhile yabo ababeyifunda yayibonakaliswa phambi kwabo ngoku ufundisisa nzulu ngenene ngoku ngoku ukhumbula ndithetha kubantu abaninzi ngeli xesha uyabona hayi nje amakhulu amane okanye amahlanu alapha koko ndithetha kumawaka amaninzi yima nje okomzuzu misa sidlala imakhaseti sakho ubuze lo mbuzo kwakutheni ukuze amadoda angawenkolo amadoda alungileyo kwakutheni ukuze uyosefu abe nombuzo uyabona kwakutheni ukuze kungokuba akazange aziphendule izibhalo kwakutheni ukuze ababingeleli babe nombuzo sinye isathu sokuba babe benza loo nto babeyazi unikodimo wayicekisa ngophele wathi rabi siyazi uba ngumfundisi ovela kuthixo wena akukho mntu unokuyenza into oyenzayo ngaphandle kokuba be uthixo unaye siyayiqonda loo nto kodwa into na zizithethe zabo ezababamba ukuba bangayenzi loo nto ngoko kwakutheni ukuze benje njalo ukuze babe bamala umesiya kungoku kwakutheni ukuze bakwale ukukhanya nali ilizwi ababesazi ukuba laliza kwenzeka kodwa xa ilizwi labonakaliswayo ukuze libonakaliswe ilizwi likathixo ukuba lalizalisekile thelekisa loo nto nanamhlanje yabona xa apho kubhaliwe elizwini oko kuyakwenzeka ngoko kwakutheni ukuze loo madoda ayale loo nto abafundisi kungokuba babephila elitheni lokunye ukukhanya yiloo nto babephila kwilitha yiloo nto bayenza namhlanje baphila isizathu sokuba balimangale kungokuba baphila kwilitha lokunye ukukhanya yabona ngoku babephila elitheni loko akuthetha uMoses babebanga oko babephila kwilitha loko esinye isigaba sexesha esasidlule
And that's the very reason today that this message
Yayena sokanye isathu namhlanje sokuba lo myalezo wokuba uYesu Kristu sekwanguye ube uyaliwa kungokuba abantu baphila kwimitha yezinye isigaba seso sizathu sinye abaya kumangala ngaso ngoku siyaqaphela kwaye Webster utsho ukuthi ilitha luhlobo luthile lokukhanya lobuxoki ilitha kukukhanya kobuxoki yiloo nto inye ibengezelayo kanye kanye ngokwesanga endleleni uhla ngendlela abaninzi benu baqhuba inqwelo mafutha ukhangele ezantsi phambi kwakho xa ubonela langa liphezu komhlaba utsala ukukhanya okuthile kanye njengesanga ukhangele ngokungathi kho amanzi kuyo yonke indlela kodwa wakufika apho akukho nto apho Bubuxoki nje esanga ilitha lokukhanya kwenene. Yilonto eyenziwa ngumtyholi namhlanje kubonisa abantu isanga ibhunga lenkonzo iqela lemvaba eliyakujika libe yinto ebubuxoki ngokuba kungenxa yokuba kukho ukukhanya kwenene okukhanyayo okuya kukhanya kwenene kwakungakhanyi ngekungazanga kubekho sanga ukukhanya kwenene kuyabengezela bona ke kuku bahleli kwilitha lesinye isigaba sexesha enye into uba yenzeka yadlula ngoku ilitha esanga sibubuxoki sililitha lelanga kuyiloo ndlela benza kwaloo nto ilitha lobuxoki lokukhanya kwenyaniso ngoku oko kwaqondakala ukuba yena wayekukukhanya kwenyaniso yayinguye ukukhanya wakutheni ukuze bangazi uba wayekukukhanya wawunokwazi njani ukuba yena wayekukukhanya ngenxa yokuba ilizwi elalithenjisiwe lenziwa labonakala ngaye ngoko yena wayekukukhanya kwelo lizwi lithethiweyo amen ow loo nto nokuphantsa indenze ndibe ngumbhaptizo ngumpentekoste ndikhwaza qaphela icinge nje ilitha yabona ukuphila elitheni kodwa xa ilizwi lenene liphila kukukhanya oko oko kwathethwa nguthixo ngoku kube yini ukuba uthixo wayethe ekuqalekeni makubekho ukukhanya kwalunga kwaza kwakho into eyenye evelayo yabona isanga nje yabona ngengekuko nangoko oko kwathethwa nguthixo hayi ngengekuko kwakunokuthini uba uthixo wayethe makubekho ukukhanya kwaza kweza enye inkungu yabona ngekungazange kubekho ukukhanya kodwa isizathu sokuba kufike ukukhanya kwakulilizwi lakhe libonakala lisiwe kwaye namhlanje xa uthixo ethethe izinto ezinje uba ziya kwenzeka ngeli xesha nize nikubone kusenzeka yintoni na kukukhanya phezu kwelizwi likathixo ilizwi lenziwe ukukhanya lizibonakalalisa ngokubathi uthi wena singoobani na kuba wathi nizama uku siyazi ukuba uphambene kuba ngumsamariya akho ngqondweni yakho ipheleleyo ke uzama uko ngubani onokuxela siyazi uba wena wazalelwa esonweni asikwazi apho uvela khona asinanto ibhalweyo ingesazisi sakho kumaqela ethu kuba uphambene unedemoni yabona bathi kuba uphulukene ingqondo yakho kodwa eneneni wayengowenene ukukhanya kwenene ukathixo kukhanya ilitha ke lona lalicinyiwe lawavala amehlo abo sinomosiso ngumkhokeli wethu wathi ukuba benikholwa kumoses ngenindazile mna kwaye kuba ungakholwa kuyesu nebhayibhile ungayazi le yure uphila kuyo bathi ke si singamakrestu ukuba beningawo ngenizazi zenzo zikakrestu zaloo mhla yabona ngeniyazi loo nto uyesu wathi bonke abaprofeti bathetha ngam kwaye kuba benikholwa kwabo baprofeti kuba beniya kundazi imisebenzi yam iyabonakalalisa ngokuba oko yathi ndiyakwenza ndiyakwenza ubani ke unokundigweba ngoku ngokungakholwa nangoko abazange babone uba amehlo abo ayecinywe ngelitha yabona ilitha le nto ethile ababeyithabathe ngokuba yayilizwi lenyaniso elithethiweyo ngoku yicinge loo nto babebanga ukuba babekholwa kwelo lizwi kodwa izithethe zabo zazibujikile ubuso babo bemka kwilizwi lenyaniso baya kwilitha ngoke babengena kuyibona into eyinene kunjalo namhlanje kwahlala kunjalo kwisigaba sexesha ngasinye yabona ilizwi lenene liyakhanya kodwa babopheleleke kwizithethe kangako ngokude babe abanakulubona ilizwi elo bakhangele elitheni baze ke bamfameka ilitha liyakumfamekisa kukho isanga semitha yalo iya kukuphanyaza kwaye iyakwenzakalisa njalo xa uyesu wathi nizimfama zikhokela imfama babemele ukuba bakubone babone ukuba wayengubani na kodwa bazange babone ngoba babephila kwelo litha ngoku ilitha njengoko benditshile kukukhanya kobuxoki isangqa kukuqonda ngendlela engeyiyo ukukhanya kwenene ukuqonda ngendlela engeyiyo yinto ethile emelwe kukuba ibe ngathi kuko kodwa ingeyiyo loo nto ngoku inye indlela ekuphela kwayo ababenokuqaphela ngayo umahluko kungokuba kwa ezo zinto wazenzayo uyesu zazikhondakalisa ukuba wayengubani na uba yena wayekukukhanya oko babecinga ukuba bayesekukhanyeni kodwa ngoku ukuba ungema nje umzuzu uqwalasele kwangubani na osekukhanyeni ngoko Ngoku namhlanje uba imposo embi olo hlobo yenziwa ngamadoda enkonzo alo mhla into embi kangako yenziwa. Bazalwana, anicinga uba ikwalixesha lokuba sime siqwalasele ukuba kwintoni na ukukanya. Masingayenzi imposo embi olo hlobo. Kodwa niyayenza, seniyenzile, yabona? Nabe ningayazi. Kanye njengoba benjalo ngoko. Ngoku yima umzuzu nje ufumanise ukuba lithini na ilizwi khona mhlanje. Uba bemile bacinga, uyelo ezalisekisa igama negama ukuchanekileyo kanye oko ilizwi lathi kuya kwenza. Kwaye wabamema njengoko ndimemayo nam. Yanimema ukuba nikhangele elizwini, ziphengululeni izibhalo, nibone ukuba asililo na eli lixa. Ziphenguleni izibhalo kuba kuzo ndicinga ukuba ninobomi obunaphakade. Zibe zona zingqina ngam. Zizo ezingqina ngalo msebenzi namhlanje. Imisebenzi ngokwayo iyangqina ukuba yenziwe. Sibe isibhalo siya kwenziwa ngoko ikukhanya kwale yure. Ilizwi likaThixo latsho. Izithethe zenu nezinto ezinjalo ziyiloo nto kanye yathi iBhayibhile ziya kuba yiyo njengabo bahlungzela iintloko zabo bemka. Zonke izithebe zizaliswe ngumhlanzo yatsho iBhayibhile. Nako ke apho babekhona babengekayikholelwa loo nto baniki na iintloko zabo kwaye manene niyaqaphela kwaye bazalwane iqaphela le nto ukuba xa usala kwaloo nto uThixo ayingqinelayo phambi kwakho bawenza kwaloo nto inye bayenzayo buyela emva emhlanzweni wakho wezithethe njengenja ibuyela emhlanzweni wayo uba loo nto yamhlupha kwixala kuqala iyakumhlupha nakwilixala esibini. Uba ibandla lobukatolika lalingumbutho laza lenza umbutho wokuqala lezisa ukufa ebandleni liyakwenza njalo nelamaluthere lamawisile nawo onke kuwo ibhaptizi rhabe neza kwamoya inja ibuyela emhlanzweni wayo neyakukazi ekuzityikatyikeni kwayo yabona siza kufikelela kuloo nto emizuzwini embalwa inkosi ithandile ilitha ukuhamba elitheni yabona isanqa ukuqonda ngekuko kokukhanya kwenyaniso waqondakalisa ukuba wayekukukhanya ngokuba yena njengokuba kwabambalwa kakhulu owubethu isigidi zichasene naye wawungekho nesinye kwisithandani sabantu nesinye kwithoba ebantwini phezu komhlaba esakhe sazi ukuba wayelapha. Hayi, ndiyaqikelela isinye ekhulwini kumayuda kungenjalo yayingenguye nomnye kumashumi amahlanu awo okanye wamashumi amane kubo ndingatsho mhlawumbi nangaphantsi koko kwabelizwe elilelako wabo kanye owayekhe wazi ukuba wayelapha ukuze abo baziyo ukuba wayelapha bambalele ukuthini into ethile bubuxoki ngoba ihlelo lalibaxele ukuba yiloo nto awayeyiyo bona kodwa nangoko wayekukhanya okwakuthethwe ngako kusukela kuGenesis ekuqalekeni waze wabaxela ukuba baziphengulwe izibhalo bafumanise ukuba wayengaphili kanye ngelo xesha na ukuba yena imisebenzi awayenzayo yayingazalisekisi kanye oko kwakubekwe ngedinga kwelo xesha na man. Oh, yinto ebaluleke kangakanani mzalwana, siphila kwilixa elingummangaliso. Waqondakalisa ukuba wayengonyanisileyo, wayekokokukhanya kanye babebanga ukuba babekunqula. Babebanga ukuba babenqula oko kukhanya kwaye kunjalo namhlanje babanga ukuba banqula khona. Abakwamoya babanga loo nto, babanga ukuba banjalo, babe bemfameke kangangokuba bangabi nako ukubona kuba bazenza umbutho baze kube kukho ilitha ebusweni kubo yabona. Sisithethe into ebangela ukuba ihlanganise abantu baze bathi siza kuhamba senze oku noku nokuya. Ngoku siza kuzaya ekubeni kutheni kuze kwenzeke loo nto inkosi ithandile. Qaphela, imisebenzi yayo yayililizwe eliphilayo ngokwalo, into ayenza yayililizwe eliphilileyo ngokwalo. Libonakalisa ukuba wayekukukhanya ekwakuthenjiswe ngako kusukela ekuqalekeni kwehlabathi. Wayekokukukhanya ukukhanya kwilizwi lesithembiso sesigaba sexesha kwenza ukuba liphile kanye oko idika lathi liya kukwenza kodwa babelijike kangangokuba bangabi nakulubona yabona kodwa yena wayekukukhanya kweso sigaba sexesha. Wayekukukhanya babecinga ukuba banqula kona, babecinga ukuba babenqula uThixo wendalo kanye babephila benqula elitheni.
You worship me in vain.
No yesu wathi nindinqula ngelize nifundisa imfundiso yabantu yezithethe zabantu hayi ilizwi. Nguye ilizwi kwaye wayelilizwi libonakalisiwe babemele ukuyazi loo nto. Ndiyathemba ukuba ingaqophozela loo nto naphina apho ivuwe khona yabona ukuba ililizwi libonakalisiwe. Uthi sinalo ilizwi Uba ilizwi wonke umuntu uyayiphatha iBhayibheli ofuna kuyiphatha. Kodwa xa ilizwi lingqinelwe lenziwe labonakalaliswa. Uba uthi ke siyakholwa. Ewe mhlekazi babekholwa lonke elo xesha noSathana uyakholwa. Awu bafarasi ngubani wena okubagweba bengakholwa. Kodwa babengakholwa kwilizwi lelo xesha babenqula kwilitha le nto ethile yenye. Yinto enye abayenzayo namhlanje bona. Bagcine okukaLuther ukupro izithethe okanye izithethe zikawezi nabo bonke abanye izithethe zakomoya kodwa kuthiwani ngelixa abafarisi babezigcina izithethe zabo kodwa ngapha kwezithethe zabo kwakho ilizwi elinyaniso likathixo lisiza likhanya kwaze lakwenza njalo lawamfanekisa amehlo abo abazange babe nakulubona kuba babejonge enye into kunjalo namhlanje wanga uthixo angayenza inkene nzulu ngowude eneneni ibachane abantu abamele kukuyikholelwa iphelele ixesha kunoba ucinga unyana wam Billy Paul uyathetha xa elele kodwa akaphuphi qho wakhe waphupha lalinye ngobunye busuku elahla mchukumisa wathi waphupha esenkonzweni ethile kwaye babe ndingekangeni wathi ndathi ndakungena kwabe kubhabha umlilo uphuma emehlweni ndaze ndathi ndifikile lixa iphelile kwathi wonke umuntu waqalisa ukukhala andinako abantwana bam kwathi ngiqune inkosikazi yami yathi andikwazi nokucela uSara ukuba asikelele itafile njalo njalo wathi kumelwe ndiye kulanda uLois noSana oluya ndathi uLois akanakuza ngoku uSana luselincinane kakhulu ukuba lube lunento oluyaziyo Bhili iyure ifikile sinyanzelekile uba sihambe ndathi kusezizulwini zobusuku ngoku phambi kokuba kuse uYesu uyakube elapha ukuba akwenzanga njalo ngoko ndilingqina lobuxokeli kaKristu kwakho umntu othethayo wathi akho mntu wazi umzuzu nokuba yiyure andizange ndiwuchaze umzuzu okanye iyure ndathi ngexesha elithile phakathi kwangoku nokusa ndaze ndathi masihambe ndathi kodwa sikwelo lixa masihambe saze sangena enqweleni ndadumisa senyuka intaba sathi sakwenza njalo kwakhangela ngathi kukho ukukhanya okuzayo esiphakaphakeni kodwa kumnyama phezu komhlaba wathi ndatsala ecaleni le ndlela ndaze ndaphakamisa izandla zam ngaphaya ngolu hlobo umlilo usabhabha uphuma emehlweni am waze wathi ndathi nkosi oku ndikwenze ngokomyalelo wakho ndenze nje oku ngenxa yokuba wena undixelele ukuba ndikwenze ngolu hlobo ezi zinto ndizenze ngokoko wena wandixelela khona ndaze ndabheka ngakwintaba enkulu yamatye awomeleleyo kwaze ukukhanya kungengazandla kwaqephula ilitye liphuma kuloo ntaba lingamakhulu etoni ubunzima nalo ke lisiza ndathi jikani iintloko zenu musani ukujonga kuba kuya kudlula konke oku kwimizuzu embalwa wathi kwaza kwakho ulwandile olukhulu lobungcwele lufika kuyo yonke indawo njengoko eli litye lalisiza kuloo ndawo lisenokuba liphelile ixesha kunoba sicinga apho uyabona ingokwesibhalo kanye loo nto uyabona ilitye ungengazandla lithwebuka entabeni yaye ngolunye lwezintsuku kuyakuba lolo hlobo xa uya kube ukhalela into ethile ndathi kubo besenilifumene lo thuba uthixo uthe rhoqo ukuniyala amatyeli ngamatyeli ewe ndathi nditsho noba ngowam umntwana okanye noba ngubana ilixa lifikile nokuthetha kuphela okwandixele kona uba ndikuthethe kwaye kuyakwenzeka kwaze kwenzeka kwathi ngoko ngesiquphe nanko isiza ilitye lathwebuka entabeni ungengazandla udaniel wayibona loo nto uyazi kudala phaya kwiminyaka emininzi eyadlulayo uBhili kwangekho nto ayaziyo malunga naloo nto koko yayiliphupha lithunyelwe kuye livela enkosini ngoku uyabona babanga ukuba babenqula loo thixo kanye babehlekisa ngaye kwaye kwaloo nto inye ibuyele emva kwakhona namhlanje ngesizathu esinye ukuphila kwilitha endaweni yokukhanya izibane ezikhulu zinokukhanya kulungile khangela ukuba bobunjani ubona bomnyama esikubona namhlanje khangela ukuba yintoni nayiqhubekayo namhlanje khangela ubugwinta udlwengulo urhuthwarhuthwano kuba iyazaliseka ndiyakholwa ukuba yayinguBilly Graham owathi kwinkonzo yakhe yokugqibela kwiminyaka elishumi ukusukela ngoku wonke emi wasecalifornia uyakunyanzeleka ukuba aphathe umpu ukwenzela ukuzikhusela akukho mthetho waneleyo unokunyanzeliswa usebenza abantu baphambene nje kuyadutyulwana kuyagwintwa neziganeko zodlwengulo yonke into yabona yonke into indlobongela nje yabona apha phezulu ezitratweni yabona yimini esiphila kuyo leyo imini yasesodom yabona kodwa ukho ukukhanya ukukhanyayo ukuba nje banokukhangela kuba nje bangabona bakhangele elizwini babone ukuba yintona imele ukuba ikho ngeli xesha bangazi uba yintona le nto kuzanywa ukwenziwa yona ngoku babanga ukuba banqula oko kukhanya ngokunjalo nababebanga ukuba bayinqula oko kukhanya but they were worshiping in a glass kodwa babenqula kwilitha lokunye ukukhanya endaweni yokokwenene yabona yayinguye ukukhanya imigaqo nezithethe ibajikile ukukhanyeni kwenyaniso kwelizwi ledinga ilizwi athe uthixo walingqinela ngoyesu ukukhanya kwehlabathi weza walenza olo lizwi laphila kanye ngexesha lakhe ngokungqinelana naloo mihla kanye uyakunqanyulwa embindini weveki ezimashumi asixhenxe kunjalo oko kukuthi yiminyaka emithathu enesiqingatha ukuprofetha kwakhe umesiya uyakuza inkosana aze aprofethe kuze ngeentsuku ezintathu ezinesiqingatha zoku ze ke anqanyulwe asuswe kwabaphile enze isicamakushela kwaye ichanekile kanye loo nto washumayela iminyaka emithathu enesiqingatha lazelabo kwaye kwalaa ndumiso wathi udavide thixo wam ndishiyeleni na indumiso emashumi abini anesibini onke amathambo wam bakhangela kum baniki na iintloko zabo badlula ngakum umakhulu asibhozo namashumi amahlanu eminyaka ngaphambi kokuba kwenzeke xa udavide wayicule lo culo ekumoya kwaye yabalwa ekubeni sisiprofeto esikhutshiweyo wakewacula loo maculo etempleni ngelo thuba kwaye elo dini lalijinga emnqamlezweni izandla zakhe ezigqothoziwe baqhoboza izandla zam neenyawo zam yabona yabona apho ngoko kungoba babephila kwilitha abazange bakubone ukukhanya ucinga ukuba umntu osezingqondweni angayenza loo nto hayi kanye njengokuba ndingenakucinga ukuba umntu osezingqondweni angabaleka ehla angene igumbi elingaphantsi angene bumnyameni avale iingcango zakhe athi andivumi ukuba ndibone ukuba kukhona ukukhanya yimpambano leyo kwaye uphulukene nokomoya kwakhe kwindawo ethile xa umntu ebona laa bhayibhile ukuba ithembise oku aze akubone ukuphila kanye phambi kwakhe ebonakala siwe aphinde aqhubele phambili ehleli kuloo migaqo nezinto ezinjalo phaya ngaphandle akwale bubutsotsi ngokwasemoyeni obo injalo kanye loo nto yayinguye lowo ngoku wayekukukhanya kwehlabathi laze ihlabathi alakwazi weza kwabangabakhe abangabakhe abamazi weza ehlabathini ke lalenziwe nguye ihlabathi laze ihlabathi alamazi yabona ke abo bathi bamazi bonke wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakathixo kwabo bakholwayo kuye khumbula asinakuphila ekukhanyeni kwezolo ukukhanya kwayizolo kudlule akusekho konke kona ukukhanya kwayizolo kuyinkumbulo nje ukukhanya kwelanga kwayizolo kuyinkumbulo kuphela okanye kwimbali asinakuphila ekukhanyeni kwayizolo asisenakwenza njalo yinto enye ke nakuba isekwalelo langa ilanga elinye kodwa sungalunye luzisa ukomela kwalo ukomela ukuthe chatha ukuze livuthise ingqoloyo yesifuno yabona ilanga liyafika namhlanje liye lisomelela suku ngalunye ngoku liyalisomelela lisomelela ngokuthe chatha kancinane kude kuthi ekugqibeleni ingqoloya ebilele apho iyakuqalisa ukufumana ubomi emva komzuzwana ubomi buyahluma buye busomelela kancinane bomelele kancinane kunoko ngomatshi uapril umeyi ujuni ujulayi iba sekuvunweni ngoko yabona kwa elo langa linye lisakhanya namhlanje ngojanuwari okanye udisemba ibheka phezulu iqubha ekhephini linyibilike lisihla laa ngqolowa lizisela amanzi ikwalilanga elinye kodwa laa ngqolowa ayinakuphila koko kukhanya kunye ngojuni yabona ayinakuyenza loo nto yabona ilanga liyalisomelela ngokomelela suku ngalunye nengqolowa ke imele ukuba yekhule kancinane ukuze yamkele oko kukhanya kwelanga nantso ingxaki yanamhlanje ingqolowa eyahlwayelwa kokuba umandulo phaa kudala kuluther nowesley nabanye yanqaphela ayimelani nonyana unyana uyayibulala yakwala ukukhula yabona yazinqamla yazikhupha kwisiqu ngokunjalo yazi yaphumela ngapha yazenzela into eyeyayo yabalikhatshu ngoko akwabakho bomi kulo ingqolowa imele ukuba iyakhula isiya isomelela njengoko unyana isiya isomelela imihla ngemihla ngoku masikhangele okomzuzu siza kukhangela izigaba zebandla zisixhenxe izigaba zebandla yaye njengoko ezo zigaba zebandla ngasinye kuzo khangela indlela awathetha ngayo kuzo ukuba kuya kuba yiyo indlela eyathi ngayo ingqolowa ibe iyakhula ihle izofika kweli xesha lokugqibela le yure yokugqibela siphila kuyo ngoko amabandla amele ukukwenza kwaloo nto yabona amabandla ngoku ukhangela uluther wahlwayela ingqolowa yaye uluther wayeyingqolowa waze wayehlwayela kulungile wayenjalo nowesley kwaye kananjalo babenjalo nabakwamoya ayenjalo amabhaptisi amanazarene kodwa uyabona ngoku uluther wayengenakubuyela emva aphile ekukhanyeni kwehlelo lokuqala ubukatolika hayi mhlekazi wayekokunye ukhanya yayinguthixo lo evuthisa enye into ngoku abambalwa kakhulu baphuma kuloo nto laa mvuselelo kaluther kwaze kwafika imvuselelo kawesley ke ngoko kuyo kuba bangenakubuyela emva benze ezikaluther yabona kwaze kwaphinda kwavela abakwamoya okwamoya ke bazenza umbutho benza kwaloo nto inye bathabatha ikhaya qaphela kodwa ingqolowa iqhubela phambili njalo ngoku sikwesinye isigaba kutheni bengayamkeli nje kutheni bengaboni nje ukuba ingqolowa ikhulile nali ilizwi lesithembiso salo mhla kutheni bengayiboni nje kungokuba baphila kwilitha likaluther ilitha likawesley ilitha lokubhaptiza ilitha lakwamoya baphila kwilitha lokunye ukukhanya naso sisasukwaya unakwamkela ukukhanya kwelizwe elipheleleyo okungqinelwe nguthixo njengoko wayethembisile la matywini asixhenxe apho imfihlakalo epheleleyo yatyhilwa khona angabuye achaze ukuba kutheni na ezi fihlelo zenzeka ngolo hlobo nje kwaye unangoko kwakufika loo nto baya besimka ngokumka kulo kunoba bakhe benza abanakuzithethelela uthixo uyenzile loo nto ngomoya ngezityhilelo uyaziqondakalalisa ngokuchanekileyo ngokwezenzululwazi nangayo yonke enye into uba oko kuyinyaniso uba oko kuyinyaniso ukanti basafuna ukuphila kwilithala kwamoya ndingumassemblies ndingobunye ndilibandla likathixo ndiyile yabona baphila kwilitha elamashumi-4 obudala amashumi-5 eminyaka eyadlulayo baphila kwilitha likaluther baphila kwilitha likawesley ububhaptisi uburhabi okanye ubunazareni obuthile ilitha lesinye isigaba sebandla esadlulayo sasazibumba senza kaloo nto inye sala asakuvuma ukukhanya xa kukhanya ngenene kunjalo nje ndiphila kwisanga ndiyithetha ngentlonipho loo nto yabona kodwa ninjalo andenzele ukunikhathaza kodwa ndenzela ukunivusa niphila kwisanga bekunokuthini uba uyesu wayethe kuba nizimfama nikhokela imfama babengenako wazama ukwaxelela baza abayenza loo nto wathi bayekeni uba imfama ikhokela imfama ayakuyayiyela emngadini bonke yiloo yure ndifikelele kuyo ukuba bayakudidizela andinakuyinceda loo nto ndenze konke ndinokwenza ndenze ngokuchanekileyo kanye ndikwenze ngomyalelo wakho oku nkosi ulingqini ukusukela ngo-1933 ezantsi emlanjeni xa kwakukhanya kuphayani kubonayo kwathi kwehla kukhanya kwahlala kulapha kanye kulo mnquba kwangqina kuni yonke le minyaka kwaye yonke into kwayithethayo yenzekile zaye ziyaqhubeka ukwenzeka imfama ke mazikhokele imfama ndiyakulindela nje loo yure mna uya kufika ngolunye lwezintsuku qaphela ukuphila elitheni likaluther ukuphila kwilitha likawesley ukuphila kuwo loo matha kudala phaya naso sisa sokuba babe abanakukubona ukukhanya kwenyaniso ukuba bangema okwemizuzu embalwa bathabathe nje ibhayibhile bayifunde bangabona ukuba oku kukhanya kulidinga lale yure ngoku sizakuthatha ezinye zezi zinto okomzuzu nje wathembisa ngokukamalaki isine ukuba ezi zinto ziyakwenzeka wathembisa kuzo zonke izibhalo ukuba oku kwakuya kwenzeka yabona qaphela uisrayeli kananjalo umzekelo wethu eseluhambeni khangela ukudla imana eyayikukukhanya kwakhe ubomi eyayibanika amandla ubomi ingaba kunjalo uisrayeli wayengenakudla imana eyayeyezolo eyayimwele yayingcolisekile yayibolile yayingamlungelanga babeyakufa yiyo imana yayibagcina bephilile izolo yayiyakubabulala namhlanje ibhayibhile ithe yaba nentsholongwane kuyo ingcolisekile kwaye imana babemele ukufumana entsha yonke imihla amen yayintoni ke abantu baphila ngemana kaluther uwesley nabanye baphaya kudala nidla into engcolisekileyo nibulalayo ngokomoya iyanibulala nifile kwizithethe zenu imana yayizolo kaluther ayinakumsebenzela nto umbuyisile imana yobuyisile ayinakumsebenzela owakwamoya imana yowakwamoya ayinakusebenza namhlanje yabona uba ndithetha ukuthini na yonke imihla yayifika imihla ngemihla intsha yenze njalo ke kuzo zonke izigaba zebandla imana kaluther ayingumyalezo wogwetyelo umyalezo kawesley wakubonakalaliswa kongcwaliso eyakwamoya ayikubuyiswa kwezipho kodwa le kumngeniswa kwelityala entloko umhla wokugqibela umthi womtshakazi ochasene nayo yonke loo nto ukanti usekokukhanya okunye kwabakhululeyo njengoba ilanga elinye likhanya namhlanje liyakuvuthiswa ingqolowa ulungisela isivuno ngojulayi ubona uba ndithetha ukuthini na kodwa ukukhanya kwanamhlanje kuyuba ngokulungileyo phaya kujulayi omelele ngokuthe chatha ingqolo ikhulile noko ikulungele ukumelana nako amen ngokuqinisekileyo injalo abengenakumelana nako ngoku yayinako ngoko engeabi lixesha elifanekileyo lo nyaka ngoko lilo ngoku awunako ukuchasana nendalo kathixo unomthetho kwaye uphikisana nalo mthetho kuyasibulala isityalo sakho umele ukuhamba ngokwemithetho ethethiweyo kathixo yaye imithetho yakhe lilizwi lakhe nawuphina umthetho ulizwi elithethiweyo kwaye ilizwi liyingcinga ibonakalisiwe uyabona ngoku siyayazi inyaniso leyo umbono uyintoni lilizwi likathixo okanye into ethile exelekwa ngaphambili okanye ukuchazwa ngaphambili kwesiganeko yayikubona abantu banabaprofethi noyesu wayenawo upawulos wayenawo nabo bonke babewuchaza malunga naloo mhla wawuyinkcazo yangaphambili yoko kuyakwenzeka naw ke sibona obokuchaza kwangaphambili kubonakalaliswa babe abantu bangakuqapheli yabona uba ndidela ukuthini na ngoku imana yezolo khangela apha wakhe waliqaphela ilanga sun ilanga lihambile lisuka empuma ukuya entshona njengoko lalihamba lonke ixesha wakwayiqaphela loo nto kwayeqaphela izigaba zebandla zenze kwaloo nto inye intoni ilanga sun ilanga laqala empuma nempucuko ehambe kunye nelanga ukukhanya kukathixo okuthethweyo ukuze baphile kukho benyukile belandela ilanga ikhangela ukuba lalisiyaphi na ubomi ngokwabo ekuzalweni kwakho kufana nelanga uqhubela phambili ude uye ekutshoneni kwelanga ukusukela ekuzalweni kwakho ukuya ekutshoneni kwelanga abantu bahambe babhekisa ngasentshonalanga njalo inkcubo kayona indala esinayo yitshayina kumazwe asempuma ijerusalem kwayeqaphela ihamba njalo ibheka ngasentshonalanga ekuhambeni kwayo nanjengoko ihamba iqhubela phambili ngomjalo ibhekisa entshona senze njalo nesigaba sebandla uhamba indlela enye ngo-son nyana kathixo khangela upawulos ibandla lakuqala laqala empuma lahamba ukusuka apho latsiba lawela ulwandle laya kutsho ngaphesheya ejamani lenze izigaba ezithathu zokuhamba khangela apha ukusuka easia ukuhla ungena epalestina latsiba lawela uchwebo lolwandle ukuya ejamani yayingulutha lowo laze laphuma kulutha lawela igophe lamangesi layaungena ngaphesheya engilani ngowesley ukusuka kuwesley litsibe laya kufika kunxweme lwasentshona kwizizwe ezimanyeneyo kwaye eli uba ungabhekela phambulana ubuyela emva empuma kwakhona liqala ngokuhlwa eli khangela indlela ezalwa ngayo izigaba zebandla uluthi upawulos wokuqala phaa kudala sigaba sokuqala kwaze kwehla ukuza kwi-arenius njalo njalo ukuhla uyawungena efrance ukusuka apho kwawela kwangena ejamani ukuyawungena ngaphesha engilani uqhubeka njalo kusiya entshona ke ngoku wasenakubheka phambili kwakhona esi sigaba sokugqibela ithini ke ibhayibhile malunga nesi sigaba sokugqibela yabona ngowezomiwo mihlaba ngowezophanda ngobume bomhlaba naphantse ngayo nayiphini endlela ufuna ukuyivela ngayo ngokwesibhalo kuqala isibhalo kakade kuqala ubungqina ngokwezembali nangayiphini endlela ufuna ukuyivela ngayo sisekupheleni isigaba sokugqibela sebandla wayekhangela njengoko kwayekubheka phambili kwakula ngokukhula ngokomelela kwaye kwenze njalo nokwenene igcuntswana elincane lebandla likhula lisuka kugwetyelo umngcwaliso ubhaptizo lomoya ingcwele ke ngokuza ekuhleni kwelityelentloko liyazibumba akusekho mibutho emva koku ayisekubakho kwakhona yabona ayinakubakho yabona sisentshona ukubonisa njengayo yonke imizekelo nayo yonke enye into uze ke ujonge koko kutsiba kuthathu ukuhambela phambili okuthathu sizawungena kuloo nto ngokuhlwa yabona yabona uba sisekupheleni kwexesha njani na nje ku ilanga sun lihambe njengo-son mnyana u-son mnyana njengelanga sun ibandla lize ngaloo ndlela ifanayo ukusuka kwizigaba ezisixhenxe zebandla njalo njalo impucuko iqhubele phambili kunye ukuya entshona nebandla liqhubele phambili lisiya entshona ke ngoku uba singabhekela phambili kunoku sesikuko ngoku sibuyele emva empuma kwakhona ukulishiya kwakho unxweme lwasentshona uphindela kanye uye kungena echina ejapan ubuyele emva kanye kwakhona ngamashumi asixhenxe mayele ukunqumleza ubuyela kanye empuma kwakhona ngoko impuma nentshona zihlangene kuphelele ke apho sisekupheleni akukho nto esaseleyo kwenzeka into enye ke namhlanje eyenzeka phaya kudala balaa nto okuhlangenwe nayo entshona yileya kwahlangana nayo empuma abantu abaphila kwilitha lokunye kukanye okwakuzama ngeneni ukubonisa ukuba kukho ukukanya okwakuza kufika baze bakwala ngoba babe nelitha endaweni yokukhanya o yayikwabakho ukukanya elizweni lentlanga uzebulon unafetali kwelasegalili igalili umhlaba wabeentlanga esi sisigaba sesixhenxe sebandla khumbula kwaye ixesha ngalinye elithi ngalo ilanga liqalise ukukhanya empuma ikwalelo langa linye elikhanyisa entshona yaye kwaloo moya mnye ukuhleli ukho kuzo zonke izigaba ngolo hlobo sekwangulo nyana namhlanje kuphela intoni kanye njengokuvuthiswa ixesha lonyaka eli langa likhoyo ngoku iyakuba isekwaleli langa livuthiswa ingqoloko obusika kule nto asahlobo yabona kodwa yintoni lilanga lidibele noko liyakuba kuko kwaye namhlanje kwesigaba sokugqibela yiloo nto babeyiyo ihlangene nale ukanti ke basafuna ukuphila phaa kudala njengabanqapheleyo ayengungena kwelinobumnyama elidala lehle igumbi elingaphantsi lehlelo lwakudala nomgaqo bathoba idiyadiya yabo bathi yakumangala ukulibona yimfeketho iyonke leyo yaye ngeli thuba ibhayibhile kanye ababanga ukuba bayayikholelwa iqondakalaliswa kwangomoya oyingcwele omnye isizisa ukukhanya ngemihla yokugqibela uqaphele uze ujongisise phaa kumalaki indlela oyabangayo loo nto ukholo lobawo kubantwana nabantwana babuyele koyise yabona kwalo moya omnye wathi wamvusa phaa kudala uphinda uvele apha kwakhona into enye yabona ngokutshiniselana njengokuchanekileyo buyela endaweni yawo kwakhona kuba ngoba impumanentlona zihlangele ngokuchanekileyo kanye phantsi kobuso bethu babe bengayiboni nangoko kuba akumangalisi uba uyesu wathi bayekeni nje ngoko bazimfama zikhokela iimfama zonke ziyakwayela emngadini ukukhanya kwezinye izigaba zexesha kubonakalalisa ukukhanya kuphela yabona ilanga lanamhlanje liyaqala nje kuphela isisibonakaliso selanga eliya kuba lapha ngaloo julayi okanye august uba uthixo ukulungiselela isivuno waye unyana ngokaluther umartin luther nowesley nosenki fini unox calvin umudi bonke abanye abo loo madoda makhulu akudala ayenako okokukhanya nojohn smith webandla lamabhaptist nolexander campbell ibandla lamacampbell awubabizwa ngokuba ngabafundi bakakristu ibandla lobukristu nokuba ngowuphina loo magama abiza ngawo onke loo madoda phaya kudala kwizigaba zexesha lawo ayitsale bonakalisa kuphela into yokuya kuba yiyo apha ekugqibeleni ukuze ke ngoko apha abantwana kwangoko emva kwabo baseki benza ntoni abazange bahlale kwisiko bazitsala bemka kuso bazenzela ikhathi elincinane le nto elapha ngaphandle xa kunjalo uyemka kumthombo wenene wobomi awunabo xa uthabatha ikhathi ulususe entweni ulityale apha phandle emhlabeni liyakulala apho lubole unjalo ke nawe ukuzama ukudla imane ebolileyo yaloo mihla yakudala izivuno zivuthiwe yesu ulungise isithebe apho abangcwele bakathixo bondliwa khona ngokudla kwaloo mhla ngokukhanya kwevangeli okungqinayo kuqondakalise ukuba yena ulapha namhlanje amen abangcwele badla isonka finga nje ikhathwe elidala la izolo yabona musa ukulityala phaya libolile ngekhe alinako ukuhlala nayo hayi mhlekazi aliyukunceda nto aliyukukhula liphumile ebomini kwaye ilizwi libubomi injalo lona ikhathu liyawa lisuke ubulembu obudala buyawa bumke nezinto ezilolo hlobo isuka nje izenze ihlelo iwe imke iyakwala ukuhambela phambili nobomi kodwa ukukhanya kuyabungqinela ow bethu ewe mhlekazi okwayizolo ow bethu indlela ebesimele ukuyibona ngayo loo nto yabona ukuba izinto ezibolileyo zayizolo musa ukuzidla namhlanje yabona zinempethu kuzo ndiyabasa abanojubalala abancinane ndixela bona ndiyazi andazi kakhulu malunga nobomi bentsholongwane kodwa ndiyazi ngokuba esikhelweni sasibabiza ngokuba ngonojubalala zingena kuyona ntoni na xa iqala ukubola yabona andiyifuni loo nto ngoko uba wanelisekile yiyo qhubela phambili kodwa hayi mna kodwa khumbula uthi ibitheni ukuze ibeyelu ngayizolo ukuba busazi nje ukuba esasingxobo sincinane sasiphezu kwengqolo ekuqaleni ukuba sithe sahlala kukhozo silukhulisela phambili ukhozo yiloo nto kanye eyenza ingqolo ayidubule yiloo nto ibiyiyo izolo kodwa ukuba ithe yazahlula kukhozo ize ingakhuli ngoko iyesuka kodwa ukuba iqhubele phambili nenkqubekeko yenkqubo enika ubomi njengokuba isifa nje ihlangana ingene kwenye into yenze ukhozo uba yenzanga njalo ivelaphi ke amen nayifumana njengoko umkanikazi wasengilane ngaxesha lithile oya kwinkampani enkulu yamaphepha waze wathi angathanda ukubona iindawo zokusila amaphepha ngoko bambonisa iindawo zokusila amaphepha kwiminyaka emininzi ngaphambi kwabaye kuyenzeli ibe yintlama yamaphepha nezinto ezinjalo ngoko bafumana besenza amaphepha ngaloo nto ngoko bona ke emva komzuzwana wayakungena kwigumbi ekwakungekho nto kulo ngaphandle kwemfumba endala yamanikiniki amdaka waze wathi ivelaphi le into yintoni le o watsho umongameli kwelo ziko wathi le yinto esiza kwenza ngayo iphepha lamanikinika amdala wathi yena laa nto yenze iphepha ewe ngoko wayengenako uyikholelwa loo nto ke emva kokuba wayemkile laa nto leyathabatha loo mfumba eyinye imdaka yamanikiniki yawangenisa kwinkqubo ethile yawakhupha ecocekile eliphepha elisulungekileyo uyazi elihambe ngokwinkqubo lazalenziwa lalelenene yazi yabeka umfanekiso wakhe kulo yawuthumela kuye ebonakaliswe kule nto wayeyibiza ngokuba ngamanikinika amdaka ngoku kuyiloo nto izinto ezifileyo zayizolo
The message of Pentecost.
Umyalezo kaLuther. Umyalezo kaWesley. Umyalezo kaMoya. Ubanje ezingangena ziphumele kwinkqubo yomoya oyingcwele kaThixo nelizwi lobungqingili. Ziyakukhupha umfanekiso kaYesu Kristu kumkani. Amen. Kodwa ukuba uhlala ungqengqile ngamaninikini kamdaka. Yabona? Umele ukuthi ubunjwe ube into ethile. Uluther umele ukubunjwa angene kuWesley noWesley umele ukubunjwa angene kwamoya. Ukuze eya kwamoya inyanzeleke ibunjwa ingene kuKristu iphumela kwinkqubo ethile. Yenze njalo ivangeli uphumela kwinkqubo. Iqhubela phambili. Isigaba sikaLuther sogwetyelwa siyakholwa yiloo nto. EsikaWesley sokungcwaliswa siyakholwa yiloo nto. Esakwamoya sokubuyiselwa kwezipho sikamoya oyingcwele siyakholwa yiloo nto. Ngokuqinisekileyo kodwa ukuyibumba ihlangane yonke uphuma ntoni? UYesu.
The same yesterday, today, and forever.
Kunjalo, inguye izolo namhlanje ngona phakathi. Iyakuphuma ino Yesu. Awumntu kwindawo ekwenziwa kuyo insimbi esenza insimbi unesikhalo esithile amele ukusifaka kuyo. Ayibumba ngendlela ethile igalela insimbi yakhe ufaka isinyithi esimlinganiselo ngaka. Insimbi yona ibe ngaka, ikopo lona ibe ngaka kuba uyazi ngokuchanekileyo ukuba makakufake engakanani na ukuze ayenze ukuze ibe nesikhalo esisiso. NoYesu ke wenze loo nto ngomthakazi wakhe. Wanyanzela bafake umngaka kukaLuther nomngaka kubuyisile nomngaka kupresbyteri nomngaka kubakamoya. Kodwa yintoni aphumanayo ke umfanekiso ngowakhe. Yintoni na? Kufana kanye nomyalezo wephiramidi uyabona? Iyangqumbana inyuka kule nto ize kwabambalwa ukuya kwilitye lentloko. Ulungiselo lukaYesu Kristu emhlabeni kumele ukuba yinto enye nolungiselo wayenayo. Kungenjalo akanakungena kulo kanye njengentloko kwinyawo. Intloko, iinyawo ziyontloko kodwa intloko izithwele inyawo. Okanye iyazenza inyawo, iyazixelela kwamaziye phi na. Niyayifumana? Intle kakhulu kukukhanya kweli lixa. UWesley wayekukhanya okukhulu njengoba yena watshoyo noYohane uMbhaptizi. Wayekukhanya okukhulu kweyure yakhe ngokuqinisekileyo wayekukho. Hayi, ewe mhlekazi, uyaxoxa amanikiniki okanye amanikiniki amdaka izolo. Ukuba uhlele ulolo hlobo kunyanzelekile ukuba iyakuba ngamanikiniki amdaka lonke ixesha. Ayakusebenzela kukho njengempahla. Kodwa ngoku enziwe iphepha. Ugwetyelo lwasebenza kwixesha lalo, ugwetyelo lukaLuther laze ke lwawo lungcwaliso kuWesley. Ungcwaliso lwasebenza kwixesha lalo lwade lwawo lubhaptizo lomoya oyingcwele. Nobhaptizo lomoya oyingcwele lwasebenza kwixesha lalo. Wade umoya oyingcwele wona mnye kuphela uThixo wahlangana kwibandla nebandla langena kuKristu. Loo nto ke menza uYesu Kristu abe nomfuselo emhlabeni okwakuthembisayo apha eBhayibhileni. Usenongakholwa yiloo nto nakwenza wenze njalo. Olwam uxanduva kuphela luselizwini. Yabona? Injalo loo nto. Ngoko uyayibona? Uyayibona loo nto? Uba uyayibona kuya kuba njengendoda ngaxesha lithile eyayanga, ngaxesha lithile yayokungena eWales ngexesha lemvuselelo yaseWales. Iqela lamadoda layo liphunye into zeStates ngoko ehla waye ayisithi afuna ukufumana ukuba yayisesiphina isakhiwo ekwakubanjelwe kuyo le mvuselelo yaseWales. Abaninzi benu bayayikhumbula imvuselelo yaseWales, imvuselelo enkulu eyagqabhuka phakathi kwabantu abangamaWelsh eWales. Ngoko la madoda aba balungiseleni abalulekileyo kakhulu njalo njalo besuka kwizizwe ezimanyeneyo bona bengoogqirha bobungcwele babefuna ukuwela babona into enkulu abayenzile uyazi. Ngoko ayehamba isihlanga esitrato aze athi ahlangane nepolisa lakudala lime ekoneni lijikele umxhaka walo uyazi libetha umlozi iculo ngolu hlobo. Bathi ke ubetha iculo ngomlozi nje sisenokunyuka sibonane naye sibone ukuba uyakwenza ntoni na kuba simbuze umbuzo. Ngoko enyuka aya kuye athi mhlekazi iphi apho ikhoyo imvuselelo yaseWales. Wagungqula umnqwazi wakhe wathi mahlekazi imvuselelo yaseWales ilapha entliziyweni yakhe. Oh nantso ke waye imvuselelo yaseWales. Oh Thixo, ubanje singaqonda ukuba sisibonakaliso sikaYesu Kristu ilizwi lakhe libonakalisi. Usisibonakaliso selizwi lakhe, yabona? Ibanjelwe phi imvuselelo yaseWales? Ikwesiphi isakhiwo? Wathi mhlekazi ingaphakathi entliziyweni yam. Waye imvuselelo yaseWales. Njalo loo nto. Kwaye ibandla namhlanje limele ukuba nguYesu Kristu esebenza phezu komhlaba. Ngenxa yokuba ndisidla ubomi, niyakudla ubomi nani, kwaye ubomi bam kuyakuba ngaphakathi kuni imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani, yabona? Ibandla lumele ukufika kuloo ndawo kananjalo. Kwaye wathembisa ukuba liyakuyenza. Yaye liyakuyenza. Kunyanzelekile kwakube lolo hlobo. Ngoko uyabona nantso into eyenzekayo thina simele ukuba lolo hlobo. Nguye ukukhanya, wayenjalo uNoah ukuba kukukhanya ngomhla wakhe. Wayekukukhanya, uNoah wayekoko kukukhanya. Wayekukukhanya kwintoni ukuze ayenze ilizwi likaThixo? Ndiyakumtshabalalisa umntu phezu komhlaba endimdalileyo. Yakha umkhombe, nabo bonke abanqwenela ukungena baya kusindiswa. UNoah hamba waphuma apho wathi inye indlela, yona ke ngumkhombe. Bathi umbatho omdala ophambeneyo wayelilizwi libonakala lisiwe. UNoah wayekukhanya kwalo yure. ngokuqinisekileyo wayekuko umhla wakhe isigaba sakhe wahluma wavelisa ukukhanya umoses wayekukhanya kweli xa lakhe ngokuqinisekileyo ndiya kunivelela watsho uthixo kuabraham naye ndiya kuhla ndibakhuphe abantu bam ngesandla esithenkqi ndize ndibonakalise amandla am eyiphuthe waye xa umoses phaya phezulu wathi wahlanganela tyholo litshayo phaya phezulu waze wafumanisa uba undinguye wayekwelo tyholo umoses wehla apha ye wayekukukhanya amen akumangalisi ubabe wayenokuthatha uthula luvuthuze linyuke athi makubekho ingcongconi phezu komhlaba wayenelizwi likathixo wenze kantoni uthula laqala ukuvuthuza zaseingcongconi zaqalisa ukubakho halleluya kuba wayesisibonakaliso sokukhanya kwelizwi likathixo ndiyakuyibetha iyiphuthe wayengumprofethi into ayithethayo yenzeka wayekukukhanya kwaloo mini wayekukukhanya ukathixo ufaro wayesenokuba nayo yonke into ayefuna ukuba nayo nabo bonke bonke ababingeleli babe nayo into ababeyifuna kodwa umoses wayekoko kukhanya kuba wayebonakalalisa ilizwi likathixo libonakalalisiwe uthixo wenza idinga ndiyakubakhupha ngesandla esithenkqi ndaye ndiyakuzenzela uzuko yiloo nto wayeyenza naso sizathu soba umose abe waqondakalalisa ukuba wayenako kudala kungeongenxa yokuba wayefuna kudala kungoba uthixo amxele bakwenze oko ngaloo nto kuhamba uye ebandleni uthi ngomso inkosi uthixo ithethe nam khona ngoku ndawathi isandla sothulu luphose phezulu esibhakabhakeni ngolo hlobo uyibize loo nto azikho apha kodwa ziyakubakho amen o ndiyathemba uba ndilelanga isibonakaliso wathi ndithunyiwe uthixo wayetshilo koba ubethu ukuba ngokuqinisekileyo uya kusindwendwela apha izantsi asikhuphe zokuqonakaza kuni uba elo lixa lisondele ulahle noko ninako masihambe abanye babathi ke ndiyakholwa udathane wathi andicingi uba kukho ukungxama kule nto masingaphathuzeli malunga noko kwakhangela ngokungathi kuyasilela kane mhlawumbi kathathu kodwa kuseyinto enye nje baqhubela phambili abecinga loo nto baphuma bathi siza kumxhulwa lo mosi simsuseni kuthi asimfuni kwiqela lethu eli umosi wahamba nje siya phambili nakanjani nangokuba wayebubomi wayekoko kukhanya kwelo lixa eyona nto wayenayo yayintoni nguthixo ebonakalalisa ilizwi lakhe ledinga ngomoses waze umoses wakoko kukhanya eliya wayekoko kukhanya yaphaya uhlale phezu kwalanduli ndiyalele amahlungulo uba akondle amen ewe mhlekazi wabuya wehla enoyitho inkosi akusayi kuwa nombetha ezulwini ndingathanga ndiwubiza ilanga lisenokukhanya ndisenokubiza onke amafu nenze nantona endifuna ukuyenza kodwa akusayi kuwa nombetha ndingathanga ndiwubize wayeyintoni ukukhanya halleluya wayekukukhanya ukukhanya wayelilizwi likathixo libonakalisiwe babecinga uba wayephambene ehle lapho phezulu wayenabagcina babemondla babebona besifa indlala wayefuna ukuhlala kwizithethe zabo baqhubele phambili hayi umoses okanye hayi ueliya wayehleli kanye ukukhanyeni ehlela apho phezulu ecaleni ngomlanjani kerit ezonwabele nje esidla kukho umntu othile emhoyile nayo yonke ini babecinga uba uphambene kodwa wayekukukhanya bathi heyi kwenzeke ntoni kulam zenza ingcwele mdala besinaye apha e uyazi intoni bekukho umntu obezingela ngenye imini futhi bambona ehleli phaa phezulu ecaleni kwendlela kude kakhulu phezu kwencopho yala ntaba ndiyaqonda nje laa mfo mdala umile khona ngoku o hayi yena wayekukukhanya yena wayekukukhanya wayekukukhanya ukathixo ngomhla wakhe uyohane ekufuyeni kwakhe emhlabeni waze waphuma wayongena intlango ukuya kufumana imfundo yakhe evela kuthixo hayi kwiziko lemfundo wayeza kwazisa umesiya ngoko ekuveleni kwakhe uyesu wathi wayekukukhanya okukhanyayo ubengezelayo halleluya ngoba wayelilizwi libonakalisiwe isaye watsho nantsoke injalo lona wathumela izwi entlango likhwaza lisithi yilungiseni indlela yenkosi nilityeneze isango layo ndityeneneze umendo wayeyakukhwaza lo izwi lalo umemeza entlango nguye lo esiza wayeyintoni izwi lodanduluka intlango wayeyintoni sisibonakaliso selizwi ukukanya lo thixo omnye wayethetha ebugenesis owathetha oku yayinguye lo ke esiza ekukukanya njengoko watshoyo makubekho ukukanya malunga nelanga ilanga labakho wathi uthe kuya kubakho izwi lalo udanduluka intlango nalo ke lifika lalikukukanya kwelo lixa kananjalo watsho ngemihla ukugqibela amen likukukanya kweli lixa lidanduluka kwintlango yebhabhiloni mani kuyo abantu bam uze ningadleli nayo ngezono zayo into engcoleyo ningayichukumisi mkani kuyo balekani ingqubo yakuza uyohane wathetha kwaloo nto izembe libekiwe ezingxanjini zomthi wayengenamfundo wayengathethi nakuthetha njengomshumayeli wayethela ngenyoka nentonga nemithi namazembe nezinto ezinjalo izinto ayeqhelene nazo entlango. Wayengakhuliselwanga kwezi zinto zibalulekileyo zinkulu zinjengezi banazo namhlanje njengezi wabenazo ngalo mhla. Wavela neyakhe indlela yokuthetha kazange eme athi amen enze konke oku kuvova kunobuchule. Waphuma nje ephuma entlango kanye ekrwada ayingqwabalala. Wathi ningaqala ukucinga abantu wale nto ithile ndaye ndigwaleya uthixo unako umvelisa abantwana kulaa matye uabraham. Musa ucinga ukuba ngenxa yokuba umwisile umbhaptisi umpresbyteri nonxibelwano okuthile nothixo. UThixo unako ukuthabatha abathengisi beziyobisi namayenkazi esitratweni enze unyana wakathixo ngawo. Umntu othile uyakuliva nomntu othile uyakukholwa lilo. Wathi kananjalo izembe libekwe ezincantshini zomthi kwaye wonke umntu ongakholwayo uyagawulwa uphoswe emlilweni. Ngoko yayingumyalezo wakhe lowo wayekukukhanya kwalo mini. UYesu wathi wayekukukhanya okukhulu okuqakambileyo naze nina okomzuzwana nathanda ukuhamba kukho. Wathi nto uYohane umprofeti umi phakathi kwenu kanye ngoku andikulingene nokukhulula izihlangu zakhe kwaye nje kuba athi gqi ndiyatshonela mna. Oh Bethu, kuba wayekukukhanya akho kukhanya kumini okanye kuthathu, akukho mibutho mini okanye mihlanu ehlukeneyo, kwakho kukhanya okunye. Akukho buyisile Baptist, Luther, Presbyteri, uKristu nguye ukukhanya kwaye ukukhanya kubomi. Ilizwi elibonisekileyo ke lukukukhanya kweyure. Makubekho ukukhanya, kwabakho ukukhanya, ewe mhlekazi, makubekho ukukhanya, kukho ke ukukhanya. Wathetha kuba kuye kubakho ukukhanya ngalo mhla, yaye kukho ukukhanya. Uyabuya, ndiyakholwa yiloo nto. Khangela kumadinga wesi sigaba sexesha, owu Bethu. Konke ukukhanya kwakhe kwabengezela ezi gaba zebandla. Siyayibona indlela ezathi kungumbono olusizi ukubona ukwala. Isityhilelo isithathu ndinayo ibhalwe apha, isityhilelo isithathu yaye ndiyazi ukuba yinto na ebendisingisele kuyo ngoko. Khangela kwidinga lale yure le siphila kuyo, ukukhanya okwaliweyo. Benza ntoni? Bakwala phaya kudala ngoba babehleli kwilitha. Benza ntoni namhlanje? Kwaloo nto inye. Ke unguye umKristu? NdingumLuthere, ndingumBhaptisti, ndingumPresbyteri. Loo nto ayithethi kwanto. Ifana nje nokuthi inkabi yakho ihakho okanye nantoni na ufuna ukuyibisa ngayo, yabona? Koko okumalunga nokuba uthetha kona. Ngoku hayi hayi ngokungakuhloniphi kodwa ukuba uyithatha ngokoko isekelwe kona, injalo lo. Ndibuze umbuzo, ungumKristu? Oko kuthetha uKristu ongaphakathi kuwe. Kwaye uba uKristu ungaphakathi kuwe, ngoko ilizwi lingaphakathi kuwe. Ukuze uba ilizwi lingaphakathi kuwe, xa ukukhanya kukhanya, ungathini ukuhamba ngaphandle kwako? Yabona? Kumbuzo lo, yiloo nto esikuyo ngoku, ukukhanya. Ukukhanya kwangokuhlwa kuyakhanya. Umthi womtshakazi uyadubula. Okhumbula bawuthena laa mthi wakudala, okushiywe inkumbi kudliwe ngumkhothululi, okushiywe ngumkhothululi kudliwe ngumqikela, umnqunquthu wakudla. Okwashiya ngamawisile ibhaptizi yakudla nokoshiya ibhaptizi abakwamoya bakudlile. Wathi lo mthi uyowela apho wagawulwa ukuya kuma esikhondweni kodwa wayefuna ukwazi ukuba uyakubuya uphile kwakhona na. Oh, ewe wawulondoloza laa mthi, ewe umhlekazi, kuba yayingumtshakazi wakhe. Yaye wathi ndiyakubuyisa, itsho iNkosi. Yayintoni le? Ndiyakuvelisa konke okwadliwa ngamaLutheri nokwadliwa ngamawisile nabo bonke ndiyakukubuyisa kuba kukonke kusesengcantshini yalaa mthi. Yabona, kulele ngapha emhlabeni kanye njengoba incindi ehlayo njengoko ke benditshilo malunga nalaa Dade, kulele apho. Kwaye ixilongo likaThixo liyakukhala ngenye imini baze bathi abanyuliweyo kumaLutheri, amawisile, amabhaptisi abazangazange babe nanto yakwenza nombutho. Uluther akazange abumbe kwanto, umuthi akazange enze mbutho nto. Yayilela kuqela loo Ricky emva kwakhe, lilo elenza umbutho lathabatha ikhaya. UJohn Smith akazange enze nto ibe ngumbutho. Akho namnye kubo wenza umbutho, yayikukukhanya kwelo lixa oko. ULuther, Wesley okanye namnye kubo lelo qela lisemva koko elathi lafika lenza umbutho. Umoya oyingcwele awuzange wenze nto ingumbutho ngePentecost. IPentecost ngamava, hayi ihlelo. Awuzange wenze nto ibe ngumbutho, oh hayi. Kodwa abantu abanga ukuba bayiPentecost bawubumba likhathu elo ngaphaya lisifa. Endaweni yoba lisilo libe liphepha lenze umfanekiso ozeleyo kaYesu Kristu uba uvele, hayi bazitsala bazikhupha. Ngoko abayo nto yokuthandani kuwo, bashiyeni. Kodwa sifundisa ukuba ngoku okukhanya lo mthi uKristu waliwe kwakhona libandla kuba ngenxa yeso sizathu sinye bayenzela sona loo nto ekuqaleni, ilidala kudala lokukhanya kweminye imihla. Yaye yena nguye izolo namhlanje nangona phakathi, amaHebhere 13:8 athi unguye. Nguye namhlanje njengoba wayenjalo ngoko, ngokuba wenza laa nto inye wayenzayo. Elo lizwi linye la Kristu phulaphula, ndifuna kukuthabatha nje oku ndiyenze le nto ize kuwe ngqo. Andazi, andiqiniseka ncam nokuba siyayicibile nalaa nto ngoku okanye hayi. Yabona, ukulungisela elakhasethi ndizawuliyeka lihlale nje. Yabona, ndifuna khe ndibuze into, khangela ikhangele. Yabona, isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Khangela imisebenzi yakhe awayenzayo iyazibonakalalisa ngokuphulaphulisisa. Xa wayemi apha kuyohane ishumi elinesibini wathi imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani, nemikhulu kunale niyakuyenza ngokuba ndisiya kubawo. Ngoku wayithetha loo nto izulu nomhlaba liyakudlula kodwa elalizwi alisayi kusilela. Ngoku kuba sisekupheleni kokugqibela kwesigaba sexesha, iphi yona imisebenzi emikhulu eyakubakho? Silapha asinaphulaphula ukuba isalatha maxesha samaRoma sichanekile, sinama-36 eminyaka eseleyo. Njalo ka2000 ihlabathi lihlangana nesiphelo sayo. ka2000 okuqala latshatyaliswa ngamanzi, ka2000 uKristu wafika. Ngoku ngowe-1964 lo uzayo ngama36 eminyaka. Ngoku esasejiphethe isalatha maxesha sesibhakabhaka sithi siphose ngeshumi elinesihlanu leminyaka ukuba phambili kunoko. Loo nto ingasishiyela ishumi elinethoba leminyaka. UYesu wathi umsebenzi yokunqanyulwa ngenxa yabanyuliweyo, kungenjalo bekungayikubakho nyama iyakusinda. Siphike apho sikhoyo. Imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani, uhlobo olunye koko ibe yemikhulu eniyakuyenza. Ngoku khangela, phulaphulisisa, faka izakho. Ndiyathandaza uba uThixo avule intliziyo yakho nengqondo yakho ukuze uqonde ungadanga uthi kubaxwento apho. Qaphela, wathi ngenye imini masibone eminye yemikhulu yemisebenzi awayenzayo, masime nje kwizinto ezimbalwa. Masicinge, ngaxesha lithile wathi bapheni into edliwayo. Athi asinanto, wathi intoni eninayo, zisani kumoko ninako. Aze bathi sinezonka ezihlanu zerhasi neentlanzi ezibhini, wathi ziziseni kum. Waze wathabatha ezo zonka zazikho zihlanu zerhasi, waqalisa ukuqhekeza ezo zonka. Yaye ngokuphuma kwinto ebisele ikho wenza isonka sadlisa amawaka 5000. Ngaba kunjalo, waze wathi wathabatha intlanzi zisani kum intlanzi, yayiyintlanzi kwasekuqaleni. Waze wakhupha kuloo ntlanzi enye intlanzi nenye intlanzi, wondla amawaka 5000. Ngaba kunjalo, kodwa ngemihla yokugqibela bekungekho nto anayo. Uthethe nje wathi yithi iyakubakho yaze yakho, kungekho nto konke. Akazange abe naye unomatse wasemthini, kwakungekho nto phaa. Wathi nje makubekho kwakho. Ilizwi lakhe alinakusilela kwaye limelweku ukuzaliseka. Ndingakuxela izinto ezinokuncancazelisa, yabona. Ikho xa suba esithi ikho, myekeni ayithethe, yabona, ngokuchanekileyo kanye. Yabona, impuma intshona apha ibuyele ekubeni ihlangane nempuma. YayinguMoses owadabatha nkqu intlabathi wathi makubekho ingcongconi nezinto ezinjalo zolo hlobo phezu komhlaba. Kodwa kulo mhla wokugqibela akathabathi kwanto, yabona, lilizwi kuphela. Makubekho kwaye kukho into ethethwayo iyakuba lolo hlobo. Ndifuna ukungqina ngezinye zezo zinto ngokuhlwa nje, yabona, ngokwenzekileyo. Ukuze ube nokubona ukuba yena usenguThixo, amazwi akhe akangeke. Le misebenzi ndiyenzayo niyakuyenza nani, nemikhulu kunale niyakuyenza. Ndithabathe intlanzi ukuze ndenze intlanzi, ninani mele nakuthabatha ntlanzi. Usenguye uThixo, usengulowo nyana mnye. La nyana kaThixo mnye wathabatha intlanzi iphuma kwintlanzi, isekwangulo nyana kaThixo mnye namhlanje. Imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani, nemikhulu kunale. Iya kuba yandisiweyo emikhulu kunale niyakuyenza. Abantu bayakumangala ukuyibona loo nto, imisebenzi emikhulu. Kukukhanya kobuxoki, yazi, bendicinga ngento ethile. Bendibhekisele ngokukhulu malunga nengilane, kodwa bendicinga malunga nokukhanya kobuxoki. Apha kungekudala kwixesha elidluleyo nonke niyakhumbula ngolwa phango olukhulu iNgilane yakhe yanalo olwathi lwenziwa. Yayikuxhonyiswa ngezigidi ezisixhenxe zedola. Andiqondi uba kukho into yakhe yafana leyo ehlabathini. Ukuxhonyiswa okukhulu kutshanje kwezigidi ezisixhenxe zedola nkquna kwiScotland Yard abayiqondi ukuba yenzeke njani loo nto. Yazi uba bayenza njani? Ngokukhanya kobuxoki. Babeka ukukhanya kumzila kaloliwe okokulumkisa. Wehla njalo yathi yakukukhanya okubomvu. Babemisa nako ke apho lwenzeka khona uphango kwindawo eyiyo kanye. Ukukhanya kobuxoki kwavelisa olona phango lukhulu izizwe zakhe zalwazi. Waphanga izizwe ngoko nokuxhonyiswa kukhulu. Olona phango olukhulu lwenziwa ngokukhanya kobuxoki. Yaye olona phango olukhulu elathi bandla likaThixo lanalo kukukhanya kobuxoki. Lida hlelo labo libaphange amandla ngamoya ongcwele, lithabathele susa ebandleni kwa olo nxibelelwano lobomi. Libaphange ilizwi kamkelweni kwabo umgaqo endaweni yelizwi. Labaphanga oba bangakuba banalo ilizwi. Ilizwi lesi sigaba liyaziphila, liyazazisa. Babangakuba babe nalo ilizwi nabo phaya kudala ngemihla kaYesu, kodwa lalithe babona ukukhanya okukhulu baze bakwala. Bakubona kodwa bakwala. Ukukhanya kobuxoki, ewe, udle ibandla olona phango olukhulu lakhe lanalo. imigaqo ebanda yobuhlelo mzalwana angeke ilenzele ivuthwa ilizwi elingenelweyo ukhozo. IBhayibhile ithe uYesu wathi ilizwi likaThixo liyimbewu owayihlwayelwayo umhlwayeli. Yabona imigaqo ebandayo ayinawuze ilenze livuthwe elo lizwi. Hayi hayi, imihla ebandayo enezitshingitshane ayinakuyivuthiswa ingqolo. Hayi ngenene, ngobushushu belanga obufunekayo, ngoba yayilizwi likaThixo elithethweyo ekunokwenziwa into enjalo ngalo. Kwaye uba lizwi likaThixo elithethweyo namhlanje uze lube nokubonisa abangcwele bakaThixo uba uYesu Kristu uyaphila kanye njengoba ebenjalo izolo, unjalo namhlanje. Imigaqo namahlelo akanakuze ayenze loo nto, ayabanda akanankathalo yaye ukhozo luyakubolela phakathi emhlabeni, alinakumtshula phantsi kwaloo nto. Naso sizathu namhlanje sokuba sibe nale nto sinayo njengomzana wethu othandekayo uBilly Graham, umvuseleli omkhulu. Ndicinga uba uThixo uyayisebenzisa laa ndoda, kodwa khangela yona into ayenzayo kukuphuma phaa ngaphandle phakathi kwamabhaptizi namapresbitari. Yintoni ayenzayo? Kukuqelela iqela labajoyina icawa. Khangela yona nto atshatshele ngayo abangamabhaptizi asezantsi phaa ezantsi ngenxa yokuba bengabona amahlelo abo akhule ngaphezu kokuba enokukhula nawaphina kumaprotestanti. Amakatolika athabatha bonke ngokusondeleyo kulo nyaka opheleleyo, nayibona ephepheni ngokuqinisekileyo kwenzeka. Ungakhathazeki, azawubathatha bonke, kuba athatha amabhaptizi nabo bonke behlangene kunye bebonke ke bayinto enye, babe bengayazi loo nto. Ibhunga lebandla, ibhunga lenkonzo libabeka babe into enye kanye. Ihlelo lemvaba libeka kutheni, kutheni ifuna ukuhlala apha okanye ngaphesheya apha? Okoko nje ukwala oku yenza uphumahluko loo nto. Ingaba usasebenzisa kwa ezo zinto zokuphawula zobuhlelo ngokufanayo ngokungathi bakwindawo enye, omnye ilirhamncaze omnye abeluphawu? Ngoko nantso ke loo nto ayenzi mahluko nje, konke sele efikile kuloo ndawo. Uligximfizile ityhwina lakhe lokuyiphumeza, nako ke wena ulithabatha. Likhokelela bonke ke ngokuthe ngqo ukuya kwindlu yengwevu nokuya eWashington DC nokuya kungena kwibhunga lenkonzo, nako ke nawe usiya kungena. Iinkokeli zakwalizwi ziyabathabatha, babuyisela kanye ngokuchanekileyo laa nto iBhayibhile yathi ziya kuyenza. Bethu, akwabala wotshi ibingakhawulezi olu hlobo. Ngoku cinga nje koku kuba siphina, khangela kumadinga alo mhla aliwe kwakhona. Indlela amabandla athi ayenza ngayo ngalo mhla wokugqibela iliyitha lemvaba yobuhlelo, ukuhlala kwiliyitha nobuxoki isizathu sokuba lingavuthwa. Naso isizathu saloo nto elizwi ukuze ningayiboni imangaliso. Umpristi othile wakha wadlana indlebe nam ngekudala kwixesha elidluleyo, waze wathi, mnumzana uBranham, wathi ubhaptiza njani intombazana ethile ethile yayiphume kweli bandla, yaze yabuya umva yatshata nomfana womkatolika, yayakungena kwibandla amakatolika, wayeza uyingenisa ebandleni ke. Ndathi ndiyibhaptize ngobhaptizo lobuKristu. Wathi ubhishop ufuna ukwazi. Ndathi kulungile, yiyo leyo. Wathi ungayifungela loo nto. Ndathi andifungi konke konke. Baze wathi, ewe, ndathi ukuba andikholelwa ngaloo nto ke kulungile, kuba andifungi. IBhayibhile ithe Musa ukufunga amazulu ayitrone kaThixo umhlaba sisihlalo senyawo zakhe. Uewe wakho makabe nguewe nohayi abe nguhayi. Ndathi kunyanzelekile bakholwe koko ndikuthethayo. Wathi ke uthe ubhaptizo lobuKristu uthetha ukuthi ngontywiliselo. Ndathi yiloo ndlela kuphela oluqhutywa ngayo ubhaptizo lobuKristu. Ndathi ndiyibhaptize emlanjeni iOhio, ndayithabatha ndayifaka phantsi kwamanzi egameni likaYesu Kristu, ndayikhupha ndayibhaptizela egameni lenkosi Yesu Kristu ekukuphela ke kobhaptizo lobuKristu olukhoyo. Wathi wemhlekazi wayibhala ngolo hlobo. Wathi ngumhlola. Wathi uyazi bandla amakatoliki lalikade libhaptiza ngolo hlobo. Ndathi nini? Waze waxela waqhubela phambili ingxoxo yaqhubeka komzuzwana. Waze wathi, kaloku singamakatolika kuqala, ndisazi uba sasiphaya incwadi uyazi nembali ngalo. Ndathi yinyaniso, kodwa ndathi kutheni ningayenzi nje loo nto namhlanje? Wathi sinegunya lokuxolela izono. Wathi uYesu azange atsho kubafundi bakhe, abazoni ithena zixolela zoba zixolelwe, nabazoni ithena zibamba zoba zibambekile. Ndathi ewe, mhlekazi watsho. Wathi ngoko ke loo nto ayiniki gunya ibandla. UPetros wayeyintloko yebandla. Ndathi uba ibandla liyakuzixolela izono ngendlela awazixolela ngayo uPetros? Ndathi ngoku bathi bakubuza senze ntoni ukuze sisindiswe? Wathi gugukanonke abanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu uze nixolelwe izono. Ndathi yenzani loo nto? Uba kunjalo ndiyakuhamba nani? Ho, watsho uzama ubeka iBhayibhile phambili. Ndathi lilizwi elo. Wathi uThixo usebandleni lakhe. Ndathi uThixo uselizwini lakhe. Wonke umntu amazwi abanye abantu abobuxoki elakhe liyinyaniso. Ngoko kho ndlela wayenokubona ngayo, kodwa nabo nabo behamba buya kungena kunye bumnyame namaprotestanti ngamawaka esiwela kuloo nto. Ngabo babesihlela kanye ekuthabatheni imigaqo yabo nezinto ezinjalo, behamba kunye besiya phambili naloo nto. Ilizwi liyaphuma liqondakalise uYesu Kristu, zibonakalise sekwanguyizolo namhlanje nangona phakade kwelo litha lomgaqo. Bayahamba kanye bayokungena ebumnyameni kanye njengabenzayo ngexesha likaNowa, kanye njengabenzayo ngalo lonke ixesha. Benza loo nto kwakhona namhlanje, bayaphuma kanye bayokungena ebumnyameni ngoba bala ukukhanya ngenxa yokuba umgaqo ubamfamekisile. Oh, Oh, lelinjani liqala umnyama esikolo ngoku, ha? Eh, bala ukukhanya okungaphakade kwenene kukaKristu, yiloo nto ebangela oko. Amahlelo emvaba abandayo akanako ukuze akhuphe ubomi belizwi likaThixo. Ngoba anika ubomi kumahlelo awo. Yinto eninzi esinayo ngamaKristu abubangayo ngoku. Khangela apha, ukuba umKristu ndambuza loo mpriste le nto. Ukuba ndiyakuhamba nawe yiloo nto elaliyo ibandla lamakatolika ekuqalekeni ngomhla wePentekoste, hayi enasiya eRome. Ibandla zange liqale enasiya eRome, laqala ngePentekoste uyabona, eJerusalem kulapho laqala khona ibandla. Kodwa ndathi apha ndiza kuvuma ukuba abantu lamakhoba kanezinto enjalo athi afumana umoya oyingcwele. Abanini bababona amandla awo nezinto ezinjalo izinto awayezenza, evusa abafileyo ethetha ngeelwimi, ekhupha idemoni, exela kwangaphambili izinto, eprofetha phakathi kwabo njalo njalo, ephuma embethe iinkqubo zegusha ezijijele, ezihlama ifuno yasendle, ephuma kwela bhunga lasenayisiya njalo njalo. Engemadoda amakhulu nango ke ephuma apho enyuka aya kwela bhunga lasenayisiya emelela lizwi. Kodwa kwezaa ntsuku zilishumi elinesihlanu zempala logazi amkela uyisenyana nomoya oyingcwele njengomgaqo endaweni yemfundiso yebhayibhile egameni likayesu kristu. Ngaloo nto kwavela onke amabandla oprotestanti ezalelwe kanye kuyo yonke loo nto inye, zonke ezinye ezi zinto ukuqonda ngendlela engeyiyo umoya oyingcwele. Bathabatha bathawutha mthendeleko besela iwayini besithi loo nto yiyeukharist engcwele, nto leyo ithetha umoya oyingcwele umpriste akunike yona. Ngoku ibhayibhile ayifunde ngolu hlobo, wathi wakuzaliseka umhla wePentekoste kwathi gi umpriste ngendlela egqwethe ikhola, wathi ithi gi ulwimi lwakho uthabathe iyeukharist engcwele. Hayi, ayizange ithi nonke bantu balekanize kunika isandla sokunene sobudlelwane namabhaptisi namawisi namabhaptisi, ndiza kubhala igama lenu ndiziseleni incwadi evela kwindawo ethile. Wathi babe kwindawo enye bonke bemxhele omnye, kwaze kwathi ngequbuliso kwaphuma isandla esizulwini sinjengomoya ovuthusa ngamandla izalisa indlu ababehleli kuyo. Bazaliswa ngomoya oyingcwele bonke, baqala uthetha ngalwimi izimbi njengomoya wayebanika ukuba bathethe phimisele. Baphumela ezitratweni bagxhathazele njengamadoda anxileyo umariya kunye nabanye bephantsi kwempembelelo kamoya oyingcwele. Kutheni abantu batsho babahleka bathi la madoda azaliswe iwayini entsha yayintoni kubo babemfanyekiswe ngumgaqo. Laa mshumayeli mncinane wesibini siphindwe ngesine wema apho ubizwa ngoba nguPetros waze wathi, nina madoda kwayuda nimiyo, nina aseyerusalem nimiyo, kodwa kwayuda makwazeke ukuni niwabazele indleba amazwi am aba banxile ke mandixele oko sathi kuyabakho isibhalo. Ukukhanya oku eli lilizwi libonakalisiwe. Amen. Kwenzeke loo nto inye namhlanje yayibenza njengoba benzayo ngoko bemka banikina iintloko zabo. Wathi bayeke imfama zikhokela imfama ziyakwela zonke emadini. Oh, nguKristu ubomi ongunaphakade onokuzisa ilizwi lobomi ekungqinelweni lenziwe inyama. Oh, bethu ubalusizi lilizwi ngumoya oyingcwele onokwenza ilizwi likaThixo lisebenze. Xa uYesu wathi hambani kulo lonke ihlabathi lishumayele iindaba ezilungileyo kuyo yonke indawo. Ngoku khangela kuMarko 16 lo myalelo wokugqibela, kulo lonke ihlabathi, kulo lonke ihlabathi alikafikeleli apho yabona. Lonke ihlabathi nishumayele iindaba ezilungileyo kuyo yonke indawo. Okholweyo kulo lonke ihlabathi wabhaptizwa uyakusindiswa, okholwayo akagwetywa. Nantsi ke imiqondiso yakulandelana nawo bakholweyo. Bayakubambana isandla nomshumi, hayi. Bayakuba ngamalungu alungileyo enkonzo, hayi. Egameni lam bayakukhupha idemoni, bayakuthetha ngeelwimi ezitsha, bayakuphatha inyoka okanye noba bathe basela izinto ezibulalayo asayi kubenzakalisa. Babathe babeka izandla phezu kwabagulayo bayakuphila. Oh, bethu siye kumaphi? Kuyo yonke indalo kangakanani kulo lonke ihlabathi ade yabuye kwakhona. Nantsi imiqondiso ya lo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye nemikhulu kunale uya kuyenza ngokuba ndisiya kubawo. Oh, ukuba ndingem kanjani nakuloo nto kungaphezu koko ndinokuthetha. Sikubumnyama obukhulu ngoku kunoba bekubo bona. Ngoku ndineevesi ezezinye ezimbalwa ndaye ndifuna ukufika ekupheleni ngokukhawuleza kangangoko. Sikubumnyama obukhulu kunoba babekubo. Ndiyazi uba ndinidinisile apha isithuba seyureni esiqingatha, kodwa yabona elikhaseti liyaqhuba phaya ngaphakathi. Yabona, yabona, akumnyama okungaphezulu kunoba sikubo. Ndikhe ndayithetha loo nto injalo kuba amabandla kweli litha aqhatha kakhulu, akhangela ngokungathi yinyaniso. Ngoku akazange atsho uYesu, masibone uMateyu 24, sibone kuMateyu 24 uYesu wayithetha yokuba ngemihla yokugqibela imimoya emibini iyakusondelana kangangokuba ilahlekise nabanyulweyo ukuba bekunokwenzeka. Liyakubakho iqela elinyulweyo liyakuphuma lenze ibandla ngemihla yokugqibela. Le mibutho ke inale nto bayibiza ngokuba inyaniso yabo iyakusondela kakhulu, ifane nento yenene. kanga ngoba iluku hle nabanyulweyo kunabenkonzo kamoya ngoku yazi baungeke uthabathe umuntu wakamoya umqhathe ngifundise ethile amawesile okanye amabhaptisi awuna uze umxele londo wazi ngcono kunoko yaye awuna uze uluku hle umbhaptisi othile ngemfundiso yobuluthere kananjalo yabona yaye ungena ukuzwamkela umyalezo ubone umyalezo ngokwelizwi ngemfundiso ethile yakwamoya ukuxoka ibukayisenyana moya ingcwele nezinto zonke zilohlo uphaya emva kuloo migaqo babe nayo kolwabumbano lombutho hayi ngenene awunawo ukuze ubaqhathe ngoba abanyuliweyo abanakulahlekiswa yintoni yintoni lulahlekiswa eli litha benza ntoni bakhokelela ibandla kwibhunga lokuxhelwa ngelitha labo oko iyakuba kukuxhelwa kokugqibela xa lona neroma linxibelelana xa beya kwenza lo mfanekiselo werhamncwa kukuxhelwa kokugqibela oko la matha ninawo ngoku ke khangela ukuba enza ntoni akhokela abantu yibhokhwe ibhokhwe njalo ikhokelela igusha ekuxhelweni nakhe nayibona loo nto kwiindawo zokuxhela zezilarha la bhokhwe iyakubaleka inyuke ngqo ikhokele igusha ize ke itsibe iphume iyeke igusha inyuke iyongena nantso into yenzayo ihlala isenza loo nto yayizibhokhwe ezakhokelela uyesu imvana ekuxhelweni iibhokhwe zamaroma njalo loo nto ziibhokhwe zemvava zobuhlelo namhlanje ezikhokelela igusha ezingenatyala ekuxhelweni zizifaka zifaka amagama azo zincwadini phaya ngaphesheya yaye kuphelile ngazo luphawu lwerhamncwa olo egameni lenkosi ndiyakuthetha oko ndikugcine ixesha elide yinyaniso leyo ngokuchanekileyo yiyo yintoni irhamncwa yintoni irhamncwa ubuphathi benkonzi yaseroma umbutho wokuqala yintoni ukuphawu lwalo yinto enye ngokuchanekileyo yinto enye kanye njengoba yayinjalo leya ukuxhelwa kungeniswa kwilitha kodwa kobumnyama bukhoyo sikubonile ukukhanya kukathixo kukhanya kuphumela sinombulelo kakhulu ngaloo nto kulaphulisisa sikubonile ukukhanya ilizwi lakhe athembise ngalo malunga nalo mhla liqondakala lisiwe langqinelo liyinyaniso ukukhanya kwale yuda owu bethu andivuyi ngako akukho nto iphosakeleyo akukho nto iphosakeleyo apha kungekudala kwixesha elidlulileyo kwakukho mlungiselelo wayethetha loo nto ezantsi eflorida yaye wayenemoto ndiyakholwa ichevrolet yasuka yambhida akakwazi ukuyilungisa waye ungena egaraji umkhandi omdala omncinane wangena phantsi kwayo naphezu kwayo enkqonkqoza akakwazi ukuyilungisa wayeye ke azame oku ize ingabi nakusebenza aze azame enye into ayabi nakusebenza wayeye afake igenerator afake oku afake iplugs afake ipoints akabi nako ukwenza ukuba isebenze akabi nako nje ukuyenza isebenze ekugqibeleni kwakho indoda inxibeka akuhle evelayo yathi ndikunike icebo loo mkhandi mncinane wayenengqolo kangangoko wathi eyo mdlekazi yathi thawatha le nto uyidibanzela le nto nale nto uze yathi waba uyihlanganisile yonke loo nto uzame kube kanye wathawatha le nto idityanisweni laa nto wahlanganisa nantso yihamba umkhandi omncinane wajika wathi khawutsho umbani yayinjineli ephambili yakwageneral motors uya wayenze loo nto wayengumseki wayo waye namhlanje xa sithetha ngamawisi lamabhaptizi namarhabe umkhandi oyintloko ulapha umseki weyizwi lakhe indoda eyadala amazulu lomhlaba yazi yaseka ibandla layo ngaba nguye owazi ngongaphezulu malunga nokuba lwenziwa yintoni na uxwilo okanye ngaba libandla amawisile okanye umabhaptizi nazi ngongaphezulu malunga nokuba yintoni na ebalungeleyo nguye umseki yazi uba lubangwa yintoni na unxibe ngofanelekileyo manje novuko lwakhe halleluya uhamba ngaphakathi kwethu namhlanje emandleni ovuko lwakhe uyazi uba intona eyakufaka ibandla kulungelelwana loxwilo nguye owalisekayo waze wahlanganisa amalungu alo apha ebhayibhileni amen waze wafulela umsinga uba uhle uphumele kulo ngoku likhangele nalo lisebenza maluthi ukholo kwilizwi ledinga lanamhlanje lihambe liphumele uye ulubona indlela elisebenza ngayo ngoba nguye owayisekayo loo nto waliseka ibandla lakhe ngelizwi yiloo nto ke ehlanganisayo ayingobuyisile okanye ububhaptisi okanye upresbitari okanye umbutho wakwamoya koko ngelizwi lakhe umntu akayekuphila ngasonka sodwa koko ngamazwi onke aphuma emlonyeni kathixo ewe mhlekazi phumani kwezo zinto zililitha esisikithini sobumnyama eli xesha limnyama siphila kulo ngoku ndishiyekelwe malunga nemizuzu emihlanu esisikithini sobumnyama ngubani oyokukhupha lo mtshakazi mncinane owaziyo ngalo umseko intloko Oh, ewe. Kuphume kuyo yonke le ndideko yelitha. Apha amawesile ajonge elitha kwelinye icala, amabhaptisi kwelinye, amapresbitari kwelinye, abenkonzo kamoya kwelinye. Lilitha nje jikelele. Baye baleka babhale igama labo apha kweli litha lapha, ufumanise ukuba yenye into phaya, uze wenzise kweli cala ibe yenye into lapha, uwelele ngaphaya. Njengoko ndathoyo kulaa mpriste, ukuba nonke nelibandla lakuqala nazinalandela iimfundiso zala madoda ehlanganisene enasia, kutheni ke baningabi nawo amandla apha benawo phaya ekuqalekeni ngoko? Kutheni ngazenzi nje into awazenzayo awazixelayo uyesu? Wathi, oh, singabantu abaninzi kaloku ngoku, thina siphila kwesinye sigaba sexesha. Ndathi kodwa ilizwe aliguguguki wathi le mikonzo iyakulandelana nabo iye kuzo zonke izigaba zexesha. Izulu nomhlaba liyakudlula ke, ilizwi lam alisayi kudlula. Antso ke wathi ke uthetha ngebhayibhile ndathi, ewe, ilizwe elingukristu, njalo loo nto. Ke ngoko yiyo leyo, uyabona, yaye kweli litha amawesile abonisa elawo, amabhaptisi ebonisa elawo, amarhabe ebonisa elawo. Ngalinye kuwo likhula lisiya liba likhulu ngokuba likhulu lonke ixesha. Usiza nalo mtshakazi uphi yena? Wabaleka waya ngapha kwabunye bakwamoya kwethutyana, wafaka igama lakhe apho, waze wathi kulungile. Wafumanisa wakhangela loo nto bayenzayo, baze bawelela ngapha, umele ukuba ube ngowethu, umele ukuba ube ngoyolethu, awukho nokubakho kumtshakazi, akho kwanto yiyo. Wawelela apha kwi-assemblies, yintoni ke abanayo? Nantso ke kwakhona. Wehla waya kutsho kumabhaptisi, khangela yintoni ke abanayo, khangela kumapresb. Kuza kwenzeka ntoni kuloo nto incinane? Kodwa uza kuvela, ungahlupheki, uza kubakho. Omnye mfo wayesithi kwiminyaka embalwa eyadlulayo wayephaya ezantsi eNew Mexico, ndandibambe iinkonzo phaya kufutshane ngase-Carlsbad Caverns, nakhe neva amalunga nabo phaya ezantsi abakhulu. Aze bathabatha indoda nenkosikazi yayo neqela labantwana, behla ngezitepusi ezihambayo, behla bayakutsho ezantsi kanye emngxunyeni. Bathi bakufika apho ezantsi bazicima izibane, bathi bakuzicima zonke izibane, kwakumnyama ngokwenzulu zobusuku. Ndakhe ndathi mabayenze loo nto kweli cala kwezi zitiya zilapha. Yaye ngaxesha lithile ngapha eColorado iinkosikazi nam apho kanye sasilapho ngaphakathi, baze bazicime izibane. Bethu, ubeke isandla sakho kanje, wangena kubona kwanto. Wakho intombazana encinane apho, yaze yaqalisa ukukhala. Oh, ikhala yona, yayisoyikela ukufa, kwakumnyama kakhulu. Loo ntwazana encinane yayiphampatha yonke indawo izama ukukhala, ikhwaza utata nomama wayo. Yayingena kumelana naloo nto, kwakumnyama kakhulu, yayingazange ibone umnyama unjalo. Yaye phantse kube lolu hlobo kulilo ngoku, injalo loo nto. Kumnyama kangangokuba awuzazi apho uya khona. Uya kumawisile, uye kumabhaptisi, uye kumapresbitari, kuyinto enye, bona. Badla loo nto indala ifileyo, imane endala enonojubalala. Yabona, into enye, umgaqo othile izawujoyine kule nenye leya imigaqo yakudala nezinto ezinjalo. Awuboni kristu kuyo, bona. Oh, yababona abantu abanobulungisa bubo babo. Abaninzi babo ngabantu balungileyo abo ngoku kuloo mahlelo. Ndithetha inkqubo, hayi abantu abalapho. Kodwa uyabona, nantso into abadla yona. Axeleni ngaloo nto, naku ukudla okutsha. Le ntombazana encinane yayimi apho, yayikhala ngelizwi layo lonke, sele iza kuphathuzela phantse ngokufana nokuba enjalo umtshakazi omncinane. Kodwa uyazi intoni? Ubhuti wayo omncinci wakhwaza wathi, dadethu omncinci, musawukoyika kuba wayemingabinjineka. Wathi, ikho indoda apha enokukhanyisa izibane. Musa koyika dade omncinane, yikho indoda apho enako ukukhanyisa izibane. Unako ukulenza elizwi liphile. Asazi uba uza njani na, asazi uba kunjani na xa isiza. Andazi kwanto malunga naloo nto, kodwa yena ulapha, yaye unako ukukhanyisa izibane. Siza kuphuma njani kuloo nto? Andazi, kodwa ulapha, yaye nguye unako ukukhanyisa izibane. Ewe mhlekazi, nguye unako, yena ukukukhanya. Iyazazisa nje naso indlela akhanyisa ngayo isibane. Ngokuchanekileyo kunjalo, uKristu onokudanyelisa izibane zakhe buze bonke bumnyama busaba lakhe. Uyahlula, ukhupha umtshakazi wakhe omncinane. Ndiyakhupha abantu kwintlanga ngenxa yegama lam. Abaya kuba negama lam. Kubani igama lakhe? Kulungile. Ayiyo uyisile iBaptist, iPresbytery, iLutheran. NguYesu Kristu, injalo lo. Uye ukukhanya, inyaniso ukukhanya, yakukho bumnyama kuye. Yena ke uyabundulula bumnyama kungena, ngokuba ulilizwi, ilizwi likukhanya. Injalo loo nto, ngokuba wathetha wathi mawubekho ukukhanya, ilizwi ke elo laba kukukhanya. Xa ethetha oku, ukukhanya kweso sigaba sexesha oko, xesha ngalinye. Ngoku ulapha engekho kwilitha, kodwa abantu bahleli kwilitha, kodwa yena ulilizwi elingqinelweyo. ngokuphelele ukukukanya ngexesha lobunyama. Ewe mhlekazi, lonke eli lobuxoki litha nezinto ezinjalo ziya kunyamalala. Ewe mhlekazi, ulapha Musa ukoyika, khanyisa izibane, ilizwi lakhe ledinga liyaphila lenza lokho kuma imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza naye ngoko lilizwe elo. Njengoba uba uwandithumayo ngokunjalo ndiyanithuma nam. Uba uwamthumayo weza engaphakathi kuye, uYesu okuthumayo uyeza engaphakathi kuwe ukuze imisebenzi awayenzayo ngoko abe wenza waloo nto inye. Ngokuba ngoba ilizwi lenziwe inyama, inyama yomntu lizibonakalisa ngokukhanya kwalo mhla. Nantso ke yiyo leyo ibonakalisa nje ukukhanya ekukhanyeni. Abantu abazizilumko abangafanyekiswanga imigaqo neemvaba zobuhlelo bayakuhamba koko kukhanya. Oh bethu, ikho indoda apha enako ukukhanyisa izibane kunjalo. Wenza ntoni yena ngokungqinela ilizwi lakhe lalo mhla? UYesu unyana kaThixo wathembisa ilizwi malunga nalo mhla. Ulapha kanye kunye nathi, musani ukoyika, musani ukuhoya oko bakwenzayo. Ukuba nenza njalo niya kuhamba ebumnyameni. Yibani zizilumko abo benza ngokulumkileyo wathi uDaniyeli ngemihla yokugqibela baya kumenzela imisebenzi ebalulekileyo uThixo wabo. Yabona, yabona, baya kuhamba ekukhanyeni njengokuba yena ekukukhanya. Ungakhathazeki kusenoba mnyama, ukhangele ngokungathi baya kunyanzela umntu wonke. Onke la mabandla amancina nezinto ezinjalo amele ukungena ngoku, nimele ukuba ningene. Kungenjalo aza kuvalwa, baza kuyenza loo nto. Ngoku sifuna kuyibetha ngokukhulu loo nto ngokuhlwanje ndakufika kweli xesha, yabona. Ngoku ubona siza kuvala, uyakunyanzeleka ukuba ube ngomnye wabo, kungenjalo ungabi nguye. Kuphakathi, kuphakathi kokuba ube ngaphakathi kwaloo nto kungenjalo akukho nto unokuyenza. Awunako nokuthenga okanye uthengise, yiyo leyo. Ungathini ukuthandazela abagulayo khona? Uba banje ulungiselela umntu ogulayo okanye nawuphina umntu onentswelo ngokwasemoyeni apho uphantsi komthetho womdibaniso ukuze utshutshiswe. Injalo ngokuchanekileyo loo nto, yabona, niyayazi loo nto, injalo loo nto. Ikumaphepha abo, ewe mhlekazi, ngoko umele ukuba ube ngolo nqulo lombutho. Mzalwana, mandikuxelele izinto. Kungcono ufumane uKristu ngokuqinisekileyo entliziyweni yakho khona ngoku, kuba kuza ilixa lokuba ube ngoyiswele ngenene loo nto. Liya kube uphandle ngoko, khumbula xa ilatyuna libekiwe, liya kube lilapho ngonaphakade. Ngoko ungakhe uyenze into enjalo, ungakhe ukholwe kulaa nto, ngena kanye uKristu khona ngoku. Ewe mhlekazi, ungenela ilizwi abonise ukuba lona likukukhanya kwale yure. Yiloo ndlela esasingayo ukuba yena ukukukhanya, kungokuba yena ukukukhanya ukuzibonakalisa kusenyameni. Sasinjani wayelilizwi likaThixo lenziwe inyama? Ubona, ilizwi likaThixo lalizibonakalisa lizingqina ekuzeni kukaMesiya oko aya kukwenza. Wathi la mfazi equleni, xa athe uMesiya wafika uya kwenza ezi zinto, unokuba ngumprofethi olilizwi ochaza ezi zinto zingekenzeki. Wathi yena ndinguye, yabona. Yanele loo nto, ukukhanya kwakhanya phezu kwelizwi ledinga, nako ke ukukhanya. Wayengena ngqo esixekweni wathi, izani ibone indoda endixele izinto endakandazenza, ayingebi nguye nalo uMesiya. Kwaphela apho, yabona, kungena msebenzi nokuba abanye babesithini na, yena wayesazi wayengumesiya lowo. Khumbula, kwisigaba ngasinye sexesha ngexesha lobumnyama uThixo wahlala enalo ilizwi lakhe ukwahlula ukukhanya ebumnyameni. Wayenalo ngemihla kaLuther xa ibandla lobukatolika lalinayo yonke into, wathumela uLuther njengokukhanya okuqaqambileyo. Waze uLuther wahlula inyaniso ebumnyameni. Xa bathe bakaLuther bagqwetheka, wenza uJohn Wesley, waze yena wahlula ukukhanya ebumnyameni. Ngemihla yenkonzo kamoya xa amaWesley afumana konke, amaWesley athi akhumka ema amaBhaptist namaPresbyteri, wathumela umyalezo wenkonzo kamoya ukuza kwahlula ukukhanya ebumnyameni. Inkonzo kamoya yayokungena kanye ngaphandle ebumnyameni kwakhona ngolo hlobo, kwimbutho yabo yathabatha imigaqo yabo nezinto ezinjalo. Ngoku ilixa lifikile lokuba ilizwi lingqinelwe, uthumela ukukhanya, ilizwi libonakala lisiwe njengoba wenzayo ekuqalekeni. Uthumela ilizwi yaye liyaziqondakalisa, nako ke ukukhanya. Kwaye na uyahlula njalo kwinto enye nangoku njengokukhanya okuncinane okunaphakathi ekuqalekeni. Khangela abantwana, njengoko nditshilo ndidlule ngemizuzu emihlanu kwixesha lam ngoku, kodwa mandithethe le nto inye. Ikho indoda ekhoyo, musani ukoyika. Akunamsebenzi noba bathini na. Ndiye ndabona kufikelela kwindawo apho ndingaziyo ukuba mandibheke ngaphi na ngokulandelayo, kodwa yona ihlala ikho, ubukho obungena kusilela uhleli ekho. Unako ukukhanyisa isibane, ewe mhlekazi, ulindile nje ukuze abone ukuba uyakuthini na. Angalicofa iqosha naxeshanini na efuna, ewe mhlekazi. Ikho indoda apha enokukhanyisa isibane. wawubahlele kwiingingqi zethu zinokufa abanye babo bephantsi komhlaza abanye babo bephantsi kokufa kwemvaba yokuhlela abanye bephantsi kokufa kwezithethe nazo zonke ezo ntlobo zokufa yayibabone ukukhanya okukhulu indoda eyathanyelisa izibane ngoko isekwayileyo yathe ekuqalekeni makubekho ukukhanya lathi xa omnye izolo namhlanje nangona phakade ukho namhlanje kanye apha ngoku musani koyika unako ukukhanyisa izibane xa kufika intshutshiso musani koyika kukho ukukhanya wathi kuyabaxwila emke nabo abantu bakhe umtshakazo yungena kwiimbaza awungeke wathi awusokuze kuyaxwilwa kumntu wenaye ngakuyenza njani loo nto mzani kwena kukhengela kumnyama okoyikekayo akunamsebenzi nokuba kuba mnyama kangakanani na ude ngabinakusibona isandla sakho phambi kwakho ukhumbule nje ikho indoda apho enokukhanyisa isibane iyakulixwila elo bantu uthi ke ndiphakathi ushefretu umeshek nobapetnik babephakathi kanye ezikweni lomlilo kodwa ikho indoda apho enokuvulela umoya umhlekazi naa moya ovulisa ngamandla wathi wehla ngomhla wapentekoste wawuvulela kwakho wasusa yonke impepho kubo wonke umlilo yayikho indoda apho ibizwa ngokuba yindoda yesine ukhokho apha nguya kuphela haleluya isesandleni sakhe iqhosha lesibane awu bahleli kwiingingqi zethunzi lokufa bavelelwe kukhanya okukhulu musa ukukwala kwamkele egameni lenkosi xa sithoba iintloko zethu okomzuzwana nje
Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bell of heaven will ring. Jesus, the light.
Ntoni, ilizwe elingenelo elinguYesu namhlanje yena ulilizwe.
Walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day. With your heads bowed.
Intloko zethu zithotyiwe. Ngabo bangapha bangathanda ukuhamba kokukhanya. Phantsi kwenkokelo yomoya oyingcwele. Ilizwe elingqinelweyo lanamhlanje, yabona? Ilizwe othembisa ngalo kunanamhlanje uThixo. Niyalibona libonakala lisiwe. Asiloo nto wayiye ekuqalekeni, wayelilizwi. Unyana wazalwa wabe lilizwi wayengumesiya wayelilizwi elingqinelweyo ngoke ilizwi uthixo wathetha eku isiphelo ukusukela ekuqalekeni ngoku likho ilizwi lanamhlanje kwaye yena ulapha uza kungqina elo lizwi esizikithini sokudideka kumnyama nelitha likhangela kakhulu ngokungathi lilo kodwa ililo liyaqondakala ukuba ililo ngumgaqo uyesu wathi ukuba idimoni ndizikhupha ngomnwe kathixo nizikhupha ngabani nina babengazikhuphi yabona kodwa hayi ukuba idimoni ndizikhupha ngomnwe kathixo ngoko bukumkani bathixo busondele kuni ow masiyicinge le nto saphakamisa izandla zethu ngokuthe chu ngoku cinge ngokusola kwenene
walk in this light this is such a beautiful light and it comes where the dewdrops of mercy are make your confession believe God now shine all around us by day and by night Jesus The light of the world. Oh, we'll walk in It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, light of the world.
Bekubela phambili bedlala njalo. Ndifuna ukhe ndibuze isigaba ngasinye sexesha sisoloko siyinto enye. Ngemihla kaNowa abakwalayo ukukhanya benza ntoni ke baphuma bayakungena kanye kumgwebo kaThixo. Kwenzeka ntoni kuFaro ngemihla yokukhanya kwetyholo elitshayo ekwakuMoses apho wayakungena kulwandle lokufa. Kwenzeka ntoni kuDathani owaphumayo waze wakumangala ukukhanya wayawungena kwithanda lomhlaba wamginya. Kwenzeka ntoni kuzo zonke izigaba zexesha awo basilelayo ukuhamba ekukhanyeni ukukhanya komhla? NguYesu lonke eli xesha. YayinguYesu ngemihla loo madoda, isenguYesu namhlanje, kuba yena ulilizwi kwaye ilizwi lenza ukukhanya, libukukhanya kwalo mhla. Yicinge ngoku ngokuzola kwenene ngeli thuba sinokunyaniseka. Ndiyabuza, ingaba kusekukhanyeni na ngeli thuba sakulidumzela siligqibe kwakhona? Masiphakame ngoku sime ngeenyawo
zethu.
Ndithandaza uba wasezulwini uba yenzele umyalezo ongene nzulu ezintliziyweni zabantu abakhoyo apha nabo bayokuva ngekhasethi. Yayekwanga ukukhanya ungavela phezu kwelizwi imbewu kuze ngitshulise yonke imbewu eyamiliselwa ngenxa engaphambili etyalwe apha phandle kweli litha ngokwahlukana kwale mibutho. Bangabona njengoNikodimo noba ke bayakunyanzeleka ukuba beze ngobusuku ukuze ekukhanyeni siphe oko bawo. Kwanga kungavela olo lutho lweliwa lithwetyulwe entabeni kungengazandla liyawuzicolela phantsi ezi zikumkani zentlanga, izikumkani zokomoya nezikumkani ngokwasenyameni. Laye litye liya kuwugquma umhlaba kuphela, iya kuba yimo yohlambululo. Abo lithe labagrayelo litye bayakucoleka babe ngumgubo, abo bathe bawaphezu kwelo litye baya kuba nesiseko esiqinileyo. Owu Kristu, mayibe ndim njengesicaka sakho oya kufela phezu kweli litye aphele eli litye lelizwi lakho. Nkosi Thixo, mandime njengoDavide njenaloo magorha akudala athi ema noDavide. Mandimele eli lizwi namhlanje ngeli thuba ndilibona laliwe zimvaba zobuhlelo, ilelapha phezulu kwindlwana yomkhosi kwindawo ethile. Owu Thixo, masiphe ukuba sibe namandla nokukhuthala nomoya oyingcwele ukuze sime kuba iiyure ziya ziba mnyama ngokuba mnyama. Kodwa masihlale sikhumbula ukuba ukho ukuze ukhanyise isibane nangayiphina iyure othanda ngayo unako ukukhanyisa isibane bakho. Ngoko siyathandaza njengoko wathi nikukukhanya kwehlabathi nina. Siphe Nkosi ukuba izibane zethu ezimele ukusetyenziswa nguwe zikhanye ngokuqambe kangangoko kwabanye ukuze babe nokubona ukukhanya kwevangeli njengoko siyiphila Nkosi imihla ngemihla. Libonakalalise kubo ubomi bukaYesu Kristu njengoko wayenjalo emhlabeni ezele intobeko nokulunga ukanti ilizwi labe liphilwa ngaye. Siphe oko Nkosi kuba sikhangele kuwe, wena umkhulu uneqhosha esandleni sakho. Uliphethe ngesandla sakho ihlabathi, uphethe zonke izinto esandleni sakho, yaye ihlabathi uliphakamisile ngelizwi lakho. Oh bawo, masamkele ilizwi, awungeke usincede Nkosi. Mayibe bungqina nomnqweno wayo yonke intliziyo elapha obu bawo. Ngoko sicula la maculo njengoba uDavide waculayo amaculo aba sisiprofeto ayisiprofeto waze wanika ingqwalasela isiprofeto sisakucula nkosi makube ngaphakathi ezinhliziyweni zethu kananjalo njengoko sicula siyakuhamba koko kukhanya makube njalo nkosi ukukhanya okuhle oku kulilizwi ungukristu ephila ngaphakathi kwethu asikoko wayekuko koko akuko wayesiyazi ukuba ngoko wayekuko wayebonakalalisa kuphela oko akuko yaye siyathandaza bawo ukuba abantu babe nokuqonda bahambe koko kukhanya kuhle sikucela egameni likayesu ngeli thuba sisame njalo kumzuzwana ndifuna ukuba sicule sonke ngoku apha kukho amapresbitari amawisile amakatolika sisihlwele esixubeneyo esi xa kufikelela kwiimvaba zobuhlelo ngoku ukhumbule makwazeke ukuba ndithethe into ngokuchasene nabantu abakwelo litha kodwa ndiyaqondakalalisa kwibhayibhile ukuba ezo zinto lilitha ukuba bezingelile ukristu ngesenza njengoko wathembisayo ukuba uyakwenza ngazo uyabona kodwa ziyalile loo nto yabona wakufika apho ke ufumana ntoni ujoyina inkonzo cengceleza umgaqo iphuma phi ke loo nto yakufika ekupheleni kwendlela ufumanisa ukuba ibubuxoki isanqa ukristu lilizwi yena ukukhanya phila ngoku ngeli thuba usenokuphila uphilela into ethile uphilela ntoni ukuze ufe mntu ngamnye kuni nisebenzela ntoni ukudla nidlela ntoni uze niphile niphilela ntoni ukufa ngoko kutheni ungaphileli ukuze uphile nje kutheni ungaphileli ukuze uphile nje ngoko inye indlela onokuphila ngayo kukwamkela ilizwi kuba umntu akayikuphila ngasonka sodwa oko sikususayo apha ngokubila kwebunzi lethu ngoko ngamazwi onke aphuma emlonyeni kathixo ngoku ilizwi lomlomo kathixo lingcinelwe kanye apha phambi kwethu ngomoya oyingcwele phila ngalo awungethandi ngoku ndiyafuna ngoku salicula okwakhona masithi sonke ngabanye sime nje kwiindawo zethu olule isandla ubambe isandla somnye umntu uthi mzalwana masihambe kokukhanya ngeli thuba sicula uhamba ekukhanyeni awuna kwenza njalo thandazelanani njengoko nidibanisa izandla zenu sisacula kunye sivala amehlo kangangoko sinokuba nako ngoku masiphakamise izandla zethu sonke masicule kakhulu ngoku iintloko zethu zithotyiwe ngoku khumbula xa usirayeli wayekuhambo lwakhe esidla imana entsha yonke imihla bahamba ekukhanyeni kwentsika yomlilo laa ntsika yomlilo yayinguyesu kristu ibhayibhile ithe yayinguye kwaye namhlanje ukunye nathi sinayo siyazi ukuba ukunye nathi laa ntsika yomlilo inye isenza kwa ezo zinto wazenzayo xa wayelapha emhlabeni ukuzalisekisa ilizwi lakhe ekumkeni kwethu apha masikhumbule siligcine lo culo ezintliziyweni zethu njengoko sisiya kumakhaya ethu xa amavili ayakube edumzela icuba phambi kokuba udle isidlo sakho sedinala thoba intloko yakho ubulele uthixo ngokuthumela ukukhanya ukuze kuvelise ukudla phezu komhlaba ukulungisela umzimba wakho wenyama uze ke ubulele uthixo ngokuthumela ukukhanya kwasemoyeni ilizwi lakhe uze anike kudla emphefumulweni kuba umuntu akayiphila ngasonka sodwa koko uyakuphila ngamanzi onke aphuma emlonyeni kathixo hlalani izicwila eliculo kwikhaya lenu phakathi kwabantu bakowenu size sibuye sihlangane apha malunga necala esithandathu kusihlwanje ukuze sifumane amakhadi omthandazo nezinto ezinjalo siyakubonana ngoko ude kube ngoko ndiza kucela umzana uneville uba akanakunyukela apha nangoku umlungiseleli asindululengela izwi lomthandazo